Blog Talk Radio.
Nshuti muteza amatwi radio itavuka ivugira i Washington DC turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turazirikana umunsi mpuzamahanga wagenewe kuzirikana abantu bakorerwa iyicarubozo cyangwa torture n'uburyo bafashwa muri iyo nzira nyine y'ibyo bikomere baba baraciyemo. Ni Journée Mondiale rero izirikana abantu bakorewe iyicarubozo. Tuzi neza yuko mu Rwanda Abanyarwanda bakomeje guca muri ibi bikomeye cyane, aho ubutegetsi bubakorera torture cyangwa iyicarubozo. Ni ibintu by'agaciro no kuba tugiye kuganira kuri ingingo turebera hamwe tuzirikana iyicarubozo rikorerwa Abanyarwanda, turyamagana ariko tunazirikana abo ryakorewe, tubafata mu mugongo kugira ngo ibyo bikomere bafite bahura nabyo bibashe nyine no komorwa. Byakomorwa bite ubutegetsi bugikora irindi iyicarubozo? Ni ibintu rero bibabaje cyane kuri uyu munsi mpuzamahanga tuzirikana nyine abantu bakoreye iyicarubozo, kandi tuvuga tuti ntibizongere kubaho ukundi. Muri iki kiganiro ndi kumwe na Jean Bosco Ngarama muramumenyereye, amaze igihe atanga ibiganiro kuri radio itahuka. Usibye n'iki kiganiro tugiye kugirana, hari n'ibindi biganiro agiye atubwira atwereka nyine inzira y'umusaraba aciyemo, iyicarubozo yakorewe, ubuhamya bwe rero burivugira. Ni ukongera gushimangira kuri uyu munsi nyine mpuzamahanga uburyo tuzirikana abantu bakoreye iyicarubozo n'uburyo twabafata mu mugongo. Reka duhere kwa Jean Bosco Ngarama. Dufite kandi na Chantal Inyange nawe turi bubane muri iki kiganiro, bakaba ari batumirwa tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Natinze rero katubaye ikaze babasuhuze mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko zacu z'uyu munsi.
Murakoze Bwana Serge kuba mu majambo. Nk'uko mubivuze, amazina yanjye ni Jean Bosco Ngarama. Aba ndi umunyarwanda, ariko umunyarwanda wagizweho ingaruka n'iyicarubozo, ibyo bita mu rurimi rw'Igifaransa torture cyangwa mu Cyongereza torture, nakorewe n'inzego z'iperereza z'u Rwanda. Nkaba uyu munsi ndi impunzi ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze.
Murakoze cyane Jean Bosco Ngarama, kandi wihangane ibyo bibazo waciyemo, ibyo tugiye kuganira mu magambo arambuye kugira ngo byumvikane. turajya kuduha ikaze rero nanone madamu Chantal Nyange nawe abaha ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi abasuhuze ubundi tutangiye dufatanya muri iki kiganiro. Madamu Chantal Nyange, ikaze muri sozara ditabuka.
Nakoze Serge komeje ijambo no kuba tugiye kubana muri iki kiganiro. Nkaba ngira ngo mfate aka kanya nsuhuze abakunzi ba Radio Itahuka, nsuhuze ndetse n'abaharanira ukwishyira ukizana k'umunyarwanda ahariho hose. Nkaba ngira ngo nongere nsuhuze kandi abumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho bari hose, abateze amatwi iki kiganiro muri aka kanya ndetse n'abazagikurikira mu minsi izaza. Abanizera rero ko turi bugira ikiganiro cyiza. Murakoze.
Urakoze cyane Chantal Nyange ndetse na Jean Bosco Ngarama. Nkuko mubyumva rero, umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana abakorewe icyarubozo cyangwa torture, aba victime bose turabazirikana kuri Radio Itahuka kandi tuvuga tuti ntibizongere kuba ukundi. Ese twabafasha iki kugira ngo twomore ibyo bikomere bagendana, twomore yakugahinda baba baratewe n'ibyo bikomere? Jean Bosco Ngarama, ndagira ngo nguhe ijambo utangire tuganirize, kuko wowe ufite experience y'icarubozo wakorewe n'ire leta y'agatsiko. Nzi neza ko abandi banyarwanda benshi igikorera iryo icarubozo n'ibintu mwabayemo n'uyu munsi mukizirikana, ahubwo nanibaza ukuntu wewe wabashije kubirenga ukaba utanga ibiganiro bikaba bigaragara ko nta hungabana rikugaragaraho, ariko buriya wenda mu mutima hari ukuntu bizirikana kuko waciye mu bintu byinshi. Ndagira ngo rero mbanze nguhe ijambo utangire utubwire kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kuzirikana abavictime bose bakorerwa icarubozo, kuri wowe ukubwiye iki mu buzima bwawe bwa buri munsi, Jean Bosco Ngarama?
Murakoze Bwana Serge kuba mumpaye ijambo no kuba mwarampaye ubutumire bwo kuri uyu munsi wa none ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu, kugira ngo mu by'ukuri twifatanye n'abandi ku isi yose mu buryo bwo kugira ngo twamagane ibintu ibikorwa bijyanye n'iyicarubozo. Nk'uko mwari mumaze kubivuga rero, rwose nta muntu n'umwe ku isi ushobora gushimishwa n'uko abantu baba bariho mu buryo bubi batejwe n'abandi. Ariko mbere y'uko njya kure cyane, reka mbanze mvuge ngo kuri itariki ya 26 z'ukwa gatandatu ya buri mwaka, isi yose ndetse n'umuryango mpuzamahanga niho bibuka umunsi wo kugira ngo wo kurwanya ibijyanye n'iyicarubozo rikorerwa abantu. Muri iyo gahunda rero n'umuryango ubwawo mpuzamahanga ukaba ari wo washyizeho uyu munsi. Tukiraho rero nagiraga mvuge ngo abantu badukurikiranye, ndavuga abanyarwanda muri rusange, kimwe n'abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko iyo akenshi tuvuze iyicarubozo ariko mu rurimi rw'Igifaransa twita torture, cyangwa mu Gifaransa mu Cyongereza twita torture, abantu ntibashobora gusobanukirwa neza. Ariko muri make ni ukuvuga yuko iyicarubozo ni ibikorwa bibi cyangwa biteza ububabare umuntu, haba ku mubiri cyangwa mu bitekerezo. Hakaba rero hariho iyicarubozo ishobora gukorerwa umuntu ku buryo bw'umubiri cyangwa ku buryo bwo mu bitekerezo. Bisobanuke neza rero ko iyicarubozo rikorewe umubiri ni ibikorwa abantu bashobora gukorera ku mubiri wawe bagambiriye kugira ngo bakubabaze, bagutegeke kuvuga ibyo ugomba kuvuga cyangwa bagukoreshe ibyo ugomba gukora cyangwa bagukorereho ibyo bagomba ibyo bashaka bitewe no kwifuza kwabo. Naho ku bijyanye n'iyicarubozo mu bijyanye n'uburyo bw'ibitekerezo bivugika neza wenda mu zindi ndimi z'amahanga, mu bijyanye n'ibitekerezo ni uburyo abantu bashobora kugushyira ku nkeke, biravugika neza mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni ugushyirwa ku nkeke. Nicyo cya kabiri. Bo nk'uko rero nari natangiye mbivuga, mu by'ukuri ikintu cyitwa iyicarubozo ni ikintu kibi, ni icyaha giteganijwe n'amategeko mpuzamahanga, kandi kikaba n'icyaha giteganijwe n'amategeko y'u Rwanda. Nk'uko ndabivuga njyewe nk'umunyarwanda cyangwa nk'umuntu umwe nk'umunyarwanda cyangwa se nk'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu ariko bw'umwihariko mbeye mu gihugu cy'u Rwanda ntuyemo. Nange kuvuga ngo ntuyemo mpereye ku gihugu cy'u Rwanda mvukamo na aho ngaho nahakosoye. None rero nkomeje mu byo mu bijyanye n'uyu munsi wa none ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye yuko twagombye kubanza icya mbere gukora no gushimira cyane Radio Itahuka kubera iyi gahunda y'uyu munsi wa none udasanzwe yateguye ikaba yampereza ijambo nk'umuntu wakorewe iyicarubozo ndavuga ngewe nahuye n'ibyo zombi bibiri nari maze gusobanura ni iyicarubozo ku mubiri ndetse ni iyicarubozo mu bitekerezo. Aha rero nsobanure neza yuko ntabwo ari ngewe Jean Bosco Ngarama wenyine wahuye n'ibyo bibazo, hari abanyarwanda benshi bahuye nabyo mu myaka myinshi ndavuga kuri iyi ngoma turi iyoboye u Rwanda FPR kuva yashyika mu Rwanda FPR yagera mu Rwanda igafata ubutegetsi 1994 kugeza ku munsi wenda ku mwaka wa 2019 niho nashoboye kujya kuri radio Itahuka mvuga akababaro nahuye nako nsobanurira n'isi nzima ndetse n'abakunzi b'i radio Itahuka uburyo nashoboye gutotezwa no gushyirwa nyine no gukorerwa iyicarubozo ndikorewe n'inzego z'iperereza za gisirikari z'u Rwanda. Wenda si ukuvuga ngo ntawishimashimwa n'abandi ariko njyewe nkurikije ibyo nakoze numva ari intambwe nziza yateye kuko nashoboye gushyira hanze ibintu byari byarananiranye cyangwa se byarabona ibimenyetso mbere y'uko mbivugira no kuri radio Itahuka ndumva nari narabihaye inzego nyinshi zishoboka ku isi mbere y'uko ngera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ndiye kuri uwo munsi wa none. Icyo nashakaga kuvuga rero icyo nashakaga gukomerezaho ni uko mu by'ukuri iki cyaha ndabyita icyaha kuko ni icyaha kinakomeye gukorera umuntu iyicarubozo cyangwa ibibazamubiri ni ikintu kibi kuko gishobora gikoresha umuntu ibyo atatekereje cyangwa
ukiri nyine nibyo urabishimangiye ko wabikozemo n'ibiganiro mu miryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch za Amnesty. Reka wenda twibutse abadukurikiye ko atari ubwa mbere tugiye kubiganiraho cyangwa wiganije andi maradiyo mpuzamahanga. Reka tube twumve aka kaudiyo wakoreze mu myaka ishize.
On m'a torturé jusqu'au niveau d'utiliser une câble électrique. Quelquefois, on venait pendant la nuit nous appeler pour faire des interviews. Pendant ces interviews, c'est là où on subissait des tortures. On donnait souvent des coups de bâton, on pouvait vous gifler. Plus, sachez bien aussi que nous étions privés de repas, puisque tout le temps que j'ai fait là-bas, on ne mangeait que les maïs et les haricots, avec 1 litre d'eau par jour. Lorsque nous étions dans la prison, on nous a informé que j'ai été innocenté par le tribunal. Mais le jour de la sortie, le chef de la prison, il nous a dit que même si le tribunal a prononcé notre innocence, ce n'est pas pour dire que nous n'avons rien fait. J'ai décidé alors de prendre le chemin d'asile.
Jean Bosco Ngarama aha ni ukukwibutsa uri izi aho wari uri kuko iriya interview yakozwe nagira ngo bijye onde rekodi bigaragare ko kwamagana iyicarubozo utabitangiye ugeze hano muri Amerika wabitangiye na kare kose utanga ubuhamya ibyagukoreweho nagusubiza ijambo nyuma ya iriya reportage twari tumaze kureba.
Murakoze Bwana Serge kunyuzaho kariya ka video aka video mu by'ukuri kuba dukurikiye no kugira ngo usobanure neza kakorewe mu gihugu cya Uganda. Ntabwo rero muri Afurika nk'uko tubimenyereye bitewe n'umutekano waho ko umuntu ashobora kwizera ko gukora video igaragaza isura yawe bidashobora kukugeraho umutekano muke. ibyo rero natangaje kuri uriya munsi nibyo natangaje n'amaso yanjye afunguye nerekana n'isura muri 2019 kuri radio itahuka noneho mva imuzi n'imuzingo ibyambayeho n'ibyo nabonye uyu munsi wa none naho nkaba nicaye kuri kamera ya radio itahuka n'ubundi nsohora mvuga bya bindi bisobanura iki rero bishatse kuvuga yuko ibyo navuze ndi muri Afurika ari nabyo kivuga kuri uyu munsi wa none nta na kimwe natakaje nta na kimwe mbega nagiye iruhande ariko nsubiye inyuma gato na biriya nubwo nabivuze bafata amafoto hari n'ibyo nashoboye kuvuga ndi mu gihugu cy'u Rwanda nuko wenda nabivuze ndi muri gereza muri prison hari abantu ba Croix Rouge bazaga kudusura ndabibuka tugishyikamo baje kutureba namaranye nabo amasaha arenga 3 cyangwa 4 ibyo nababwiye nani byo ndi gusubirayo nabyo ndi gusubiramo kuri uyu munsi wa none murakoze rero ndumva ari icyo navugaga ku bijyanye n'ibyo by'ubuhamya ndanga n'amavideo wenda muraza kumpereza uburenganzira nkomeze nyuma murakoze
urakoze cyane Jean Bosco Ngarama nuko ngera kugushimira ubutwari kuko ntabwo navuga ko ufite experience kurusha abandi y'ibikorwa bibabaza umubiri umuntu aba yaraciyemo ariko burya umuntu niwe umenya ubuhamya bwe akamenya uko abusangiza abandi njya mvuga nanjye ni hari ibihe naciyemo ku buryo kugira ngo nongere kumva yuko nasubira kuri stage yo kumva yuko naganira nakongera kumva yuko ureba umuntu ukabona ko ari umuntu hari periode ugeramo ukavuga uti umuntu ni inyamaswa kubera icyo abantu batubabaza kubera icyo abantu badukorera ibikorwa by'icarubozo bakagutorotira fizikoma bakagutorotira moraloma bakagutorotira mu buryo bwose bushoboka ugasigara wumva ubuzima ntacyo buba buvuze uri umwe mu batanga buhamya iyo mbona ukuntu utinyuka ukaza ukabyamagana ukabivuga ni no gufasha abandi babiciyemo bananiwe kwirepara n'ayo mateka yabo buri gihe bahora bumva yuko ubuzima babwanze biyanze bahora bumva yuko bafite inabi y'ababibakoreye ndagira ngo ahangaha mbere yuko wenda tujya mu bibazo nyamukuru tubona bihari n'uyu munsi ubutegetsi bw'igihugu cyacu bwagiriye n'abanyarwanda uri munsi bacyagira n'abanyarwanda ikibazo si uko batugiriye nabi ikibazo ni uko batirepara n'ayo mateka mabi batugiriye torutire ni ikintu kibi cyane umuntu wakoreye torutire muranumva ubuhamya n'ubu turacyari muri ya minsi ijana ya jenoside mba numva ubuhamya buri gihe numva ukuntu abantu bavuga ibi bintu bakorewe bibi kandi ni bibi koko tujye tubyamagana ntabwo mvuze ngo byakorewe umututsi simvuze ngo byakorewe umuhutu ikiremwa muntu cyose iyo gikoreye ikintu kibi kigomba kwamaganwa kandi uwo muntu aba akwiye guhabwa amahirwe yo gusana ubwo buzima bwe kugira ngo yongere yirepare ariko ikibazo gihari ni uko ubutegetsi bwacu aho kugira ngo bwumve ibibi bukorewe abanyarwanda ahubwo baravuga ngo ntabwo twabikoze kugero gihagije ntabwo tubikora cyane kugero twifuza aho nongerera n'ikibazo n'ubutegetsi bw'iwacu Jean Bosco Ngarama hari indi reportage ngira ngo nkwibutse nanone y'ubuhamya nanone bubera hariya mbere y'uko rero twakwinjira uduha presentation yo kuyitekereza kugira ngo byumvikane neza
Best kept secret. It's tucked away in a quiet residential suburb of the capital and it's used to detain homeless people, beggars, sex workers, suspected petty offenders, street hawkers and other people from the very poorest rungs of Rwandan society.
Hano ni mu nzererezi. Hano ni depo. Hano ni mu badanjeri. Hano ni mu batemera ukaza ku ndaya
Kigali is often described as one of the cleanest and most orderly capital cities in Africa and one of the reasons for this is that the police are arbitrarily arresting people who are seen as undesirable
weze kuzajya kumfunga bavuga ngo nukugira ngo banshyire mu ngororamico bakagenda bakanyicisha inzara nk'uko nguko bakazandekura muha n'umuyaga byo bivuze
Detention in Gikondo operates entirely outside the framework of the law. In all the cases that we documented, detainees were held there unlawfully. They were not charged with any recognized legitimate criminal offense. They were not brought before a court. Some of them were held for several weeks or months, well in excess of the provisions of Rwandan law.
uyo bagufashe ubundi bakwita inzererezi ikintu uvuze nta kindi kintu rwose aho bagushinze hari n'igihe ugerayo ukanakubitwa bakagukubita cyane
baba baragize abakosiye bakora bagakubita abandi ugasanga ibintu byabo wanagwamo utarunarwaye.
The Rwandan government describes Gikondo as a rehabilitation center or a transit center and claims that the people held there are provided with adequate space, food, water and recreational facilities, which contrasts starkly with our own findings.
Ntago nakarabaga ubwo mva mu buzima ngiye no kuhapfira
ejo tukwituma kubera yuko basohoka ubundi ku munsi tugiye kabiri mu gitondo na nimugoroba ubwo ni ukuvuga ngo ushaka ikintu cy'umwenda waca ku buryo uhora umubinze kuko niyo yaramutse yitumye hasi urakubitwa.
The Rwandan authorities should immediately close Gikondo detention center and release all the detainees who were held there. If some of these detainees are suspected of having committed a criminal offense, they should be brought to justice according to the law. The Rwandan police should stop arbitrarily rounding up people on the streets of Kigali and sending them to Gikondo. They should also investigate reports of abuses by the police at Gikondo and suspend and bring to justice the police officers responsible for these abuses.
Kwa kabuga ndiwe nyinshuro nkenda nta kiza cyaho nahabonye no kubera n'uburwayi mba nifitiye ngenda nahagera nahara n'iminsi nk'ibiri ngahita mpindurwa cyo nakwifuza cyo kiretse bakuye
ngaye nguko rero nyuma y'iriportage nanone iteye agahinda no kwibuka nyine ibintu abantu babacamo ntawe uzi aho aba bavandimwe bari ntawe uzi irengero ryabo bashobora kuba wenda baravuyeyo bamwe bashobora kuba baratransfer ahandi bamwe bashobora kuba baritabye imana abandi ntawe ubizi turabazirikana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka nkwereke kwa Jean Bosco Ngarama. Jean Bosco Ngarama, urabyumvise rero ibitangazwa muri iyo reportage nanone ni ibintu biteye agahinda ni ibintu bibabaje ngira ngo noneho twinjire kuri presentation icyo wumva wadusangiza uyu munsi.
Murakoze Bwana Serije kuri ayo makuru mushoboye kudusangiza kugira ngo n'abadukurikiye bashobore gukurikirana ikiganiro neza kandi bumve cyangwa basobanukirwe neza mu by'ukuri icyo iyicarubozo rivuga cyangwa iyicarubozo rikorerwa Abanyarwanda uko rikoze. Ntabwo Abanyarwanda bagomba kujya bategereza ngo nibingeraho niho nzabimenya, oya, bagomba kumenya mbere bati ababikorewe byagenze gute cyangwa ibibera mu gihugu cyacu bimeze gute. Bavuga bati bari abantu barabeshya, ariko rero nagiraga ngo mari impungenge abakunzi n'abakurikira radio itahuka yuko ibyo mvuga ntabwo ari ibintu wenda mbimba kumwe bajya babivuga nyine bababeshya. Ni ibintu nabayemo, ni ibintu nzi kandi nkaba naragize n'amahirwe na nyuma yuko mbaye muri ibyo nkaba ashobora kuvugana n'abandi cyangwa ashobora kubona amakuru y'abandi nabo bahuye n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo. Kibivuga mu mwaka wa 2019 mbere yuko nkomeza, hari umwe mu bantu batuye mu Rwanda ni n'inshuti yanjye wigeze ampamagara, ndagira ngo bakurikiye radio itahuka babyumve neza, yigeze ampamagara arambwira ati ariko shangaramako tukuzi nabo bavuze urarengero. Navugaga ku bijyanye ibyo bavugagaho nyine ni ku bijyanye n'ubuhamya natanze kuri radio itahuka. Ubwo muraza gusobanurira abadukurikiye aho bashobora no kububona n'igihe bwatangiwe. Naramubwiye ndese ko uri kumbwira ngo naravuze ndarengera, icyo narengereye ni igiki? Ati oya, wavuze byinshi cyane urarengera, we icyo yaragambiriye kwari ukumvikanisha ko kuko ngo nasebeje ubutegetsi. Naramubwiye ni njyewe navuze ibyambayeho, noneho ibyambayeho kuva nafatwa mvi wanjye mu rugo ari n'umugore n'abana babonye banjyana bongera kubona ngarutse, ariko ntibazi ibyambayeho. Nge navuze ibyambayeho kugirira ngarutse. Wowe uri kubimbaza nimba uramutse uvuga yuko narengereye hakaba hari ibindi ari ibyuzi cyangwa ari uri kumwe nanjye ukaba hari ibyuzi nagombaga kureka wagombye kuba wahamagara radio navuganye nayo ukayisobanurira ukayibwira utura muntu yarabeshye yavuze ibintu ibi cyangwa ikindi namubwiye nawe ubwiye nti ushobora kuzahamagara inzego uzabwira inzego z'u Rwanda zibahagarariye aho ngaho za FPR zizajye kuri radio zivuguruze cyangwa bazake ikiganiro bavuge bati Ngarama yarabeshye noneho nzisobanure banyita umubeshyi noneho nzisobanure icyo ni akantu ka kunoze narinyujijemo mu gukomeza rero Bwana Serge nk'uko mwarimu bimusabye kuri uyu munsi nabivuze mu ntangiriro tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya iyicarubozo ku isi uwo ni umunsi rero wizihizwa n'umuryango mpuzamahanga wa Rodi niyo mpamvu rero nabaje no gushima ku ntangiriro nabigarukaho na Dita ukako mwampamagaye kugira ngo dushobore kuganira kuri icyo kibazo kijyanye n'iyicarubozo mbere yuko tukiganira rero nagiraga ngo wenda nibutse gatoya abadukurikiye batarashoboye kumva ubuhamya bwanjye kugira ngo mbibutse bimwe mu byambayeho kugira ngo bashobore kubyumva abatari babizi banumve yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ibintu bibi cyangwa ibikorwa bya bunyamaswa bibamo kandi buri wese yagombye kwamagana uwumva ko atabyamagana cyangwa ubyumva ukundi ntazategereze ngo nuko bimugeraho ahubwo azumve yagombye gushyira umutima impembero akavuga ati mu by'ukuri wenda ni mukuru ushyira mu gaciro ibyabaye kuri mugenzi wanjye nanjye bishobora kumbaho niyo atagira icyo avuga ariko kumva yuko bibabaje nanjye ni umuntu nk'abandi ariko ibyambayeho si byiza sindi busubiremo inkuru yose ngiye kubwira abakurikira bitahuka nk'uko natangiye mbivuga bakeneye amakuru atomoye babaza raditahuka cyangwa se umuyobozi wa raditahuka araza kubibagezaho ngiye bamfashe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2010 bakuri wanjye mu gitondo kare baranjyana bajya ku abasirikare bamfashe singe kure mu kigo cya gisirikare kuri Simerwa nari ndiye mu Bugarama kuri ahitwa muri serire ya Shara mu murenge wa Muganza bamfashe mu kigo cya gisirikare Kamembe bandajemo buracya banjyana i Kigali bankorera icarubozo muri danzo ryabana ngo neta majoro banguramo banyana ikami ikami naho amazi iminsi 304 banguramo nabwo ari radio BBC kubera itangazo batanze bene wacu banguramo baranjyana majoro yose barambungana banjyana CID Gikondo bangura CID Gikondo banjyana kwa Kabuga aho kuri ya video bazerekana mu kanya bangura kwa Kabuga Igikondo mpamaze iminsi 3 banjyana muri auditora militaire no rukiko rwa gisirikare banguramo banjyana muri gereza yo ku Murindi banguramo nijoro banjyana i Kanombe mu kigo cya gisirikare Kanombe bayo iminsi 8 banguramo banjyana i Nyamirambo bashyira mu rukiko bandega ibyaha birengeje urugero banguramo banjyana muri burigade ya Nyamirambo banguramo banjyana muri gereza de Futaland ira ari prison centrale ya Kigali aho niho naje kumara amezi 9 hafi umwaka njya mu rukiko barandega bagera gute urubanza rwanjye bandega ngo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo nateye amagerenade babihuza n'abandi bantu bari bahari 29/30 birangira bagize umwere mva urukiko rurandekura muri 2012 mu kwa mbere ku itariki ya 13 ubwo naje gutaha kuri 14/18 ngera mu rugo nyuma nza kubona ishyamba ry'iryeru ndahunga njya mu gihugu cy'Ubugande ngira amahirwe kimereza ubuhungiro nza kuvamo nza kugira amahirwe mbona ubuhungiro mu rwego rwa kabiri nza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho ndi kuvuga ndi kuri uyu munsi wa none icyo nashakaga kugarukaho rero ni uko mbivuze muri make kugira ngo abanyumva basobanukirwe neza ibyo mvuga ko ari byo nabayemo nuko akantu ndi bugarukeho gatoya ni uko u Rwanda ni igihugu bavuga ko cyangwa tuvuga ko cyangwa twumva ko kigendera ku mategeko ariko kuvuga ngo igihugu kigendera ku mategeko cyangwa kumva igifaransa ngo ni etat de droit ni ikibazo kugira ngo umuntu ashobore kubigenzura ese umuntu ashobora kugenzura gute ko igihugu kigendera ku mategeko ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi cyane ntabwo bisaba ubwenge bwinshi cyane n'umuturage uwo ari we wese agomba kureba tese ayo mategeko kugira ngo bamenye ko igihugu kigendera ku mategeko ni gute ni uko nabo hasi barabibona nubwo bataba basoma amategeko baba ati runaka yarenganye iyo yo karengane inshuro nyinshi n'umuturage aravuga ati uyu muntu yarenganye byagenze gute umuntu baramurenganye sho barenganye ijo ndiye no ndende gute nagutse cyangwa bakabaho mu bwoba aho babona yuko nyine igihugu kitagendera ku mategeko ko kubaho mu bwoba uko kurengana bigaragara ko igihugu kitagendera ku mategeko ibyo rero nibyo wenda abantu nibyo abantu bashobora kugenderaho bakavuga bati igihugu ntabwo kigendera ku mategeko igihugu kirenganya abaturage reka rero noneho ngaruke ninjire neza muri gahunda y'umunsi cyangwa kurya yagiyeho ijyanye n'umunsi wa none nk'uko twatangiye tubivuga narafashwe ndafungwa nyuzwa mu nzira ndende ariko aho nashaka kwerekeza ni ku munsi nubwo nanyujijwe mu nzira ndende nafashwe n'inzego z'iperereza za gisirikari mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuva kuri ya tariki 16 navuze barambisha muri ya minsi 300 kugera ndikambi ibyo sindi bubigarukeho byaba inkuru ndende noneho icyo nshaka kuvuga ni uko kuri cya kintu kijyanye no kubahiriza amategeko nk'uko nari maze kubivuga mu kanya ndaza guhera kuva ku mwanya nubwo bari kuva mfatwa bashyize mu bwihisho mu nzego z'iperereza hari ubwo bavuga ngo umuntu ntabari mu bintu bijyanye n'amategeko n'ibindi mu buryo bw'amategeko y'u Rwanda uko avuga ni uko umuntu kugira ngo byemere ko akurikiranweho icyaha mu buryo bwemewe n'amategeko aba ari mu nzego z'ubugenzacyaha aho rero niho nshaka guhera kugira ngo igice cya mbere nkireke wenda ababikeneye bazabibona mu buhamya natanze ariko nsobanure ahajyanye n'aho nari ngeze mu buryo bwemewe n'amategeko navuze uburyo navuye ikami n'iminsi namaze irenga 300 umuryango wanjye ntibari uzi aho mba bari bazi ko napfuye byarangiye baragandutse bagize gute byose byararangiye bo ariko naje gukurwa aho ngaho ikami shyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha bwa gisirikari mbere y'uko zishyikiriza hari video batanze yerekanye kuri satire ku kigo cya Gikondo ngira ngo usobanure neza iriya video berekanye ni muri raporo y'umuryango Human Rights Watch ababibona baravuga bati ni iby'abantu bikoreye hari n'abavuga bati n'abategetsi b'u Rwanda cyane cyane bavuga ngo abazungu ngo baraza ngo bagahimba hari Gikondo narahabaye nabivuze mu kanya aho ndagiye fungirwa hose narahabaye narahinjijwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2011 majyanwa n'abasirikare bari banguye kami bari bayobowe n'umukapiteni witwa Murenzi narahageze mpasanga umusirikare witwa Kayiranga w'umupolisi n'umupolisi witwa Kayiranga niwe wanyakiriye banjyana aho nagombaga uwo Murenzi aramubwira ati uyu muntu ni enelement dangereux mu rurimi rw'igifaransa ariko yavugiye ati ni umuntu mubi cyane w'umugome aranamubwira ati mumufungira he nimumufungire hamwe n'abandi bararangije basinya no mu gitabo nanjye basinya baragenda arambaza ati nshya wowe musirikare nerekada ko kugira ngo twumvikane neza ni uko uwo munsi n'imyaka nari imaze aho nabaga n'uburyo nabayeho mu kwicara ubuzo urumva umuntu umaze imyaka iminsi 300 urya ibishyimbo n'ibigori n'amazi ufunze amapingu amezi 6 niyo mpamvu navuze ngo sindi busubiremo cyane ibya mbere nari meze nabi ndwaye na bwaki yarandebye arambaza ati ariko ushaka ubundi buturuka ndamusobanurira arambwira ati wowe musirikare ntisindi barambwira ati waya barabavuze kujya wenyine genda mu bandi njya mu bandi niho bahoze berekana rero hande yajya afungirwa inzererezi nafungiye mu nzererezi kandi ari inzererezi nicayemo muri iki cyumba nicayemo rero harekasemo iranje sinzi uko ibyiciro bine bitandatu cyangwa bine sinibuka neza ariko buri cyiciro cyabaga gifite umuntu ugihagaze afite inkoni ugomba gukubita umuntu wese uvuze cyangwa uhagurutse bacungaraga n'amasaha yo gusohoka kujya ku musarani no kuza gufata ibigori n'ibyo ariko nibura aho hapfaga kuruta ikambi aho nabaye iyo minsi 300 aho rero narahabaye inkoni yaravuzaga ubuhuha inda noneho inda izi ngizi abantu barwara ku mubiri kubera umwanda ko ari uguhungura ku mubiri gutyo ninjiyemo nanjye nziza yumva ifite inda nyinshi cyane nk'ibiro nka 5 by'inda nari mbifite nambaye n'ijeketi ibirimo nuko ubwo rero nagiyemo ku wa gatanu ku cyumweru ku wa mbere nahasanze icyantangaje muri iyo kasho nahasanzwe n'umugabo w'umusaza ukuze w'inzobe w'umunyazimbabwe utaravugaga n'ururimi abandi bavugaga ariko icyo namenye ni uko ari umuntu wo muri Zimbabwe wari wafungiye baramwise inzererezi ibyo baheragaho n'ibyo bambabazaga sinari kubimenya kuko ntabwo twavuze ururimi rumwe sinigeze namuvugisha umunsi wo kuvamo ku wa mbere rero banjyanye mu nkiko za gisirikare ibyo bita auditorat militaire nagiyeyo nsobanurire neza abadukurikiye sindi bwinjire muri detaye ndi kunyura hejuru kugira ngo nshobore kugera aho nashakaga kujya bankoreye icyemezo kuri auditorat militaire naje kuhakurwa n'umusirikare witwa Murenzo ubwo navuze kapitaine uhanzanye bankoreye icyemezo cyitwa procès verbal d'arrestation ni inyandiko mvugo y'uko umuntu aba afashwe kugira ngo afungwe nakirwa n'umuriyotona witwa Kayitsinga arabikora mbaza ngo cyangwa ugunganya umutekano w'igihugu umudendezo w'igihugu ndasobanura ibyo nagomba gusobanura arandika arangije arambwira ku mugoroba ngo banyerekaho nicara ko nari imfungwa nari nameze nabi pe nageze nabo banyerekaho nicara sinari nariye nimaze iminsi ibiri ntarya nari mfite ibisebe mu kanwa n'ibibazo no ku mubiri meze nabi cyane mpamagara umusirikare watambukaga wambaye akagofero gatukura naravuga nti ngwino hano araza ndavuga nti wambabariye ukamereza amazi aramubwira ati yiki se ndavuga nti ngiye gufata yawe nta mazi aba ndavuga nti wambabariye ndabita icupa aragenda avoma amazi ku itiyo arimereza ndavuga nti ndagushimiye niba umunsi wa none ndi kuvuga ibi ni umunsi nyine umunsi wo kuzirikana ku bantu bakorewe iyicarubozo uwo mugabo nawe namushimira kuko yambaye amazi icyo rero cyararangiye banyohereza gufungirwa muri banyohereje muri prizo yo ku Murindi nijoro banjyana i Kanombe mu by'ukuri ibyo bakoze ntabwo ari amakosa bakoze ahubwo bari bazi ibyo bakora kuko itegeko ry'u Rwanda muri code de procédure pénale cyangwa mu gitabo reka singe kure muri code de procédure pénale bavuga yuko umuntu ukurikiranyweho icyaha afungirwa uri mu bugenzacyaha mbese afungirwa kuri station ya polisi wenda bari bajyanye mu nzego za gisirikare ariko bari bazi ibyo bakora si ukuvuga kuko bari babibwiye ko ndi umusivire nta muntu twari dukurikiye wari ukurikiranyweho icyaha twari dufatikanije w'umusirikare ku buryo nari gutwarwa mu nzego zose za gisirikare ariko bantoye aho ngaho bananyohereza mu gereza ya gisirikare nagezeyo mpasanga n'abantu bari twari twarafungawe kandi baramfasha turaganira saa yine z'ijoro baza kuhankura banjyana mu kigo cya gisirikare i Kanombe bantwaye nabi sindi bujye muri detaye kuko icyo ngambiriye ni ukugira ngo nerekane cyangwa nereke abanyarwanda ni nacyo naho ngira ngo nongere bisobanure neza uko umuntu iyo yakurikiranyweho icyaha aho yava hose turi kuvuga nka za nzego zindi zitemewe n'amategeko cyangwa se zitemewe n'amategeko ziba zafashe umuntu zikamukorera ibyo zishaka ariko nibura mu gihe ageze mu rwego rwemewe n'amategeko ndavuga code de procédure pénale y'u Rwanda ivuga ko inzego zemewe n'amategeko ni ubugenzacyaha bufite aho bufungira hazwi ubushinjacyaha hamwe n'urukiko bafite aho bagomba gufungira abantu hazwi kandi hateganyijwe n'amategeko icyo gihe rero icyo nshaka kuvuga kuri uyu munsi wa none tuzirikana ku bantu bakorerwa bakorewe iyicarubozo cyangwa bakomeje gukoreshwa iyicarubozo ni uko usanga nko mu gihugu cy'u Rwanda cyacu ndabihamya kuko nabibayemo narabibonye ufungwa ukagera no ufatwa wenda bafashwe no mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo si byo ndi kubyibandaho cyane nabyo birahaba ariko si byibandaho cyane gufungwa bunyuranyije n'amategeko ibyo si nibo bigarukiyeho cyane kuko nabivuzeho kenshi noneho ugashyika naho utangiye ushyitse mu nzego ushyikirizwa inzego zemewe n'amategeko noneho bakavuga ngo bagufunze byemewe n'amategeko noneho bagatangira kuyica aho rero niho nshaka guhera kuri uwo munsi wa none nicyo nshaka kwerekana bwana Serge uwo munsi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane muri 2011 nashyikirijwe urwego rwa gisirikare aho kugira ngo rumfungiraho amategeko ateganya ni auditorat militaire n'inkiko za gisirikare runjyana muri prizo ya gisirikare o nta muntu ukurikiranyweho n'ubugenzacyaha utwarwa muri prizo ntabwo ari ukuvuga ko bishe amategeko batayazi barabizi ibyo bakoraga bampa abasirikare n'imodoka gisirikare banjyanayo banshyiramo ndagize amahirwe nsangamo n'abantu twari twarafunga ngo kami baranyakira meza nawe cyo kurya nagiye gupfa n'inzara nagezeho bagana ngiye gupfa bampereza ibiryo maze kubirya baranjyana baje kunyimura saa yine z'ijoro banjyana mu kigo cya gisirikare Kanombe ukibaza utese uwankuriye iriya nyandiko mvugo yo gufunga umuntu yari yibagiwe amategeko ku buryo anyohereza muri prizo kandi bagomba kohereza umuntu muri sitasiyo noneho banjyanye mu kigo cya gisirikare Kanombe aho nibura aho nubwo bankoresha ine z'ijoro bari buhahije amategeko ariko noneho bangejeje aho kumushyira hamwe n'abandi banyururu kandi wapfungirwa mu gihe cyo gisirikare tubyumvikane bo neza mu gihe cyo gisirikare afungirwa abantu abasirikare bakurikiranweho ibyaha ariko ari abasirikare noneho ngiye bantwayemo nta n'umuntu dufatikanije icyaha w'umusirikare ku buryo bavuga ngo akurikiranye uwo ufatanye icyaha n'umuntu w'umusirikare ntawe bajyanyemo noneho ntiba nashyize hamwe n'abandi bashyize mu hantu hari akantu kameze nk'agakonteneri bimwe bajyaga bita iwacu kiyosike kari bakumba kagufi banyishijemo imbere barambwira ati injiramo naho nkwirwamo metero imwe kuri metero imwe n'igice cyangwa ebyiri bashyizemo imbere narebeho mu gitondo banzana imyenda y'icyatsi kibisi ikabutura n'ishati ni ngombwa kubisubiramo mbabarira ababyumva nicaramo mu gitondo bazaniye icyo bikora ibiryo byiza ntabwo bambaye nk'ibye kandi bampa n'amazi ndanywa ariko bampaye ijerekani iciyeho hejuru ikaseho ari ku buryo imbere urubonebamo bampa n'akajerekani gato k'amazi nagombaga gukoresha hari n'indi jerekani yo kwicaramo nari ndimo nta na kimwe no kuryama ku isima nta kureba hanze ntaki nta mwenge nta rumuri ntaki aho hantu ninjiyemo ku wa mbere nijoro bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi bantumukiziritse kuri FPR cyangwa mwumva ko ngo FPR iharanira uburenganzira bw'abanyarwanda cyangwa ngo ishyigikiye inyungu z'abanyarwanda ntazo abantu FPR nta bunyarwanda bafite abo bantu ubwo sinzi iyo baturutse nagira ngo mbwire abanyumva hari abavuga ngo ari kubivuga ko yari muri Amerika ibi nabivuze ndi no muri Afurika nabivuze ndi i Bugande nubwo ntabitangaje ariko nkigera hano muri Amerika narabitangaje kuko niho nabonaga uko ushobora kubona umutekano wanjye n'uyu munsi wanone ndabivuga n'ikindi gihe nzabivuga nishaka nzabizire uretse ko umuntu apfa umunsi wagize aho hantu rero nicaye muri icyo cyumba bari bashyizemo bwarakeye mu gitondo baraza barambwira ati kuramo imyenda bambika butura y'icyatsi kibisi ishati y'icyatsi kibisi yuzuye inda mu mbeho kuryama ku isima ibiryo barabimpaga nitumaga mu ijerekani bari bampaye kunyara arimo nyara abanyumva bamba bari mu bijyanye n'ikinyabupfura n'ururimi rw'ikinyarwanda ngomba gusobanura ibintu uko biri kugira ngo babyumve umunsi wa kabiri uwa gatatu uwa kane urumva ahantu uri kwituma cyane uri kwituma buhoro uri gukarabira ibiryo ariho bakuzanira ibiryo isahane nta muntu wazaniraga ibiryo sinamubonaga afunguraga umuryango asunikamo nkarya nkagira ate nanjye biba ngagize amahirwe baza n'ibindi yasanga nawe nkayisukuma sinabonaga ubizanye sinagiraga ate napfaga kurya kuko nta yandi mahitamo nari mfite ntibuburozi ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo kama mbaye niko bivuga mu giswahili byabaye ku wa mbere ku wa gatanu ijerekani yari yuzuye ko nakarabiragamo nitumamo nyaramugira ati bambabarira abakurikiranye batitahuka babyita kunya nuko amagi yaje kuzura ijerekani ko byaba bivanze n'amazi bimeneka hasi nta kindi nari gukora uwanzaniye ibiryo naravuga nti none ko yajerekani mwambaye yuzuye ngo yaburetse isazi ziruzura zinyuzuraho uwazanaga umushefu wabo barantambwe mubwire afandi nimba hari mubwire ko ariko bimeze bati oya ntabwo muvugana nawe nabanye nabyo ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru amazi yaretse mu nzu ku isima nyaryamye iruhande byagezeho hamwe ndanahagarara nabuze iyo njya niyumva ibaze nawe kuguhereza ibiryo ukabirya iruhande rw'amabyi ukarira iruhande rwa ya mabyi ukaryama iruhande rwa ya mabyi abantu bagiye bamenya ngo nubwo hari umuntu uzambona kuri iyi radiyo itahuka yabona ishusho bakaba batengarama amazi bajya babinabivuga bakaba ngo bahaze umureti ngo bahaze iki none batangiye kuvuga ngo ibyo bashatse ushaka kubivuga azagende nzamubwira izina ry'umucamanza azavuga azabaza wo ku rukiko rw'inyamirambo nabwiye ati yambwiye amagambo byo sinzi ndibuze kubigaruka bambwiye amagambo atari meza ngo nta kimenyetso ngo tubona ndamubwira ngo reba nanjye nawe uri umugabo nkawe nkuramo ishati ndamanura n'ijegeti namwereka reba uko nabaye napimaga ibiro 35 abantu bajye bareka gukabya reka nsubire rero nuko nagiye gutanga urugero nsubire kuri icyo gihe rero abantu nabayemo umushinjacyaha wa gisirikari aza kuza nk'uko biteganywa n'amategeko aza kumbaza yambakije nageze ku wa mbere yaje ku wa kane turaganira ariko agiye kunyegera kubera nanukaga cyane urumva umuntu bamukumba gato ahantu urya urira uruhande rw'amabyi n'iki umwuka wo n'iki imyenda wose y'amabyi n'abona araza barakinguye bagenda bafunza amazuru gutya abakinguye ninjira mu kumba yari arimo yari umuntu w'umusaza ngeze imbere yiwe ngiye kwicara ahita nyimyereka ngo icara hariya ndicara mbona nawe mbaye ngufunga amazuru ngufunga umwuka arambaza ariko ngajya mbona byamubangamiye twaraganiriye icyo bikora nabonye ari umuntu najijutse uzi ubwenge naramushimira n'umunsi wa none mu gusobanurira ibiteganywa n'amategeko uburyo mfunzwe n'umusivire mu rwego rwa gisirikare nta umusirikare nta n'ubufatanyacyaha afitanye n'abasirikare yarabyumvishe mubwira musaba ibyo nifuza arongera akora manda y'agateganyo nyine yo kubifunze muri iyo minsi nari aho ngaho nsubiraho narindi ubundi muntu nashimira na aho nari mfungiye n'ubundi sinzi wenda nzi ko ntangaruka byagira aho nari mfungiwe mu cyuma nari ndimo navuze ko mu nkotanyi harimo ababi n'abeza ariko icy'ingenzi ni uko tugomba kumenya ko turi abanyarwanda kandi turi biremwa muntu Kizito yaravuze ngo mbere y'uko abantu mbere ya ndumunyarwanda mbere ya ndumunyarwanda abantu bajya banatekereza kuri ndumuntu aho hantu nageze mu by'ukuri ari umusirikare nahasanze wangiriye neza ibyo angiriye neza sinabivuga nubwo nabaga muri izo kondisiyo cyangwa muri ubwo buryo ariko hari icyo namushimiraho ahita nari mfungiye imana imuha amahoro n'umugisha aho ari hose nzi ko atamenya nanjye mubonye sinaramumenya ariko icyo nzi cyo ni uko abanyarwanda turi beza uretse abatubivamo umutima mubi reka mva aho ngaho rero nkomeze icyo nasubiyemo akora manda nyine yaporoje manda yo kumfunga nari nahageze ku wa mbere ku wundi wa mbere baza kunkuramo baranjyana nibwo banjyanye mu nzego za gisivili banjyana mu rukiko i Nyamirambo naho bangejeje bangiye nanambaye imyenda ishwanyaguritse umusirikare w'ingofero itukura n'imbunda imbere yaratwaye kwa kundi bo batwaye nk'umubisha ngo ni interahamwe ukurikiyeho nanjye atwaye nanjye ndimo hagati undi n'imbunda undi no ku ruhande undi no ku ruhande ari bane w'inyuma atwaye imandokima mu ntoki ngo batwaye interahamwe batwaye ku rukiko i Nyamirambo sinanabonaga neza kubera kuba mu nzu abantu bose numvaga bavuga ngo yego bazanye interahamwe bafashe banyikiriza umuporokireri nuko ngo bashije ibyanjye twa ngo ubuhotozi nibyo bita asasina terorisme n'iterabwoba atentarasiro te do leta ngo ni ugungabanya umutekano wa leta n'ikintu cyitwa ngo association de mariseteri n'ukureba umutwe w'abagizi ba nabi ibyo aho niho ngira ngo ngarukire kuri uyu munsi wa none ariko icyo nagira ngo nerekane nibura uwo munsi ni uko nari mvuye mu nzego za gisirikari negerejwe inzego za gisivire nubwo wanyakiriye nawe atari mwiza ni umuporokireri witwa Nsengiyumve Emmanuel nawe aho ari sinzi uko navuga hari ubwo abantu iyi si ntabwo ari iyacu bajye bareka gukabya reka ngaruke aho simvuge menshi bo nari ngiye kujya muri byinshi bidatuma ntandukira ku bijyanye n'ingingo y'uyu munsi yo kwibuka abakorerwa iyicaro kuzirikana ku bakorerwa iyicaruhozo ariko nagiraga mubwire witwa Nsengiyumve Emmanuel uko nawe nimba yumva aradita ukandabizi ko yumva uwo munsi yitwaye nabi n'amagambo yamubwiye n'iki mabi gusa icyo nongera umbwira abanyarwanda ni uko abantu bagiye nabi narababariye ushobora kuba atari nanjye tari umwe ntari babiri tutari batatu ariko icyo nasaba ni uko aramutse ari umuntu ufite umutima muzima yaziyunga n'imana njye nicyo nemera ibindi kwiyunga nanjye ntacyo bimaze aziyunge n'imana bo nsubiye inyuma gatoya rero nashatse ku mu byo nari maze kuvuga nuko mu by'ukuri leta y'u Rwanda ishobora kugaragaza yuko ifite amategeko igaragaza yuko ifite amategeko yanditse meza ayirengera bafite n'amategeko yuko yo kurwanya iyicarubozo ariko nkurikije ibyankorewe muri icyo gihe noneho hari n'abandi bagenzi banjye twari muri timu imwe twagiye kujya mu rubanza rumwe tugiye kuburana bakagaragaza ko bakorewe iyicarubozo noneho umucamanza yakumva umuntu avuze ko umuntu yakorewe iyicarubozo ahubwo agashaka gukuririza ko afite icyaha ko agashaka kuvuga ngo nukomeza kuvuga iyicarubozo biragarava icyaha sinzi uko nabivuga biragarava icyaha cyiwe ugasanga ahubwo kuvuga ngo bangiriye nabi gutya bashaka kuguhitaba impamvu yo kugira ngo bahite baguhamya icyaha warukurikiranweho reka rero noneho usubire nabwo inyuma gatoya mvuge nti mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga nuko nashaka kujya bamperereza abanyarwanda ubuhamya bw'uko leta y'u Rwanda ikorera abanyarwanda iyicarubozo. Noneho njye urwego narivuzemo nuko nakorerwa iyicarubozo mu nzego nk'ebyiri mbere y'uko nshyikirizwa ubutabera, na nyuma yo gushyikirizwa ubutabera uretse no mu mategeko y'u Rwanda kuko nta ukatirwa icyaha cyitwa iyicarubozo. Ariko nibura icyo ndashaka kugaragariza abanyarwanda n'abanyamahanga nuko kuva umunsi umuntu afashwe akorewe inyandiko y'uko afunzwe yayinda yitwa ngo proces de libération d'arrestation yagombye kujyanwa mu nzego ziteganijwe n'amategeko, atagombye gushyirwa ku iyicarubozo kandi bidateganije. Abandi bantu bose bafungwa yaba umusivili yaba umusirikari code de procedure pénale ni imwe, baragufata hari aho bagufungira ariko ntabwo bajya kugukorera iyicarubozo nk'ibyo nari maze kuvuga no kubisubiramo. Akenshi bijya bintera agahinda, bijya bituma nibuka byinshi bikaba hari ubwo ibitsa bajya bavuga ngo abantu bajya basara ubwo bijya bindi njyana kure, ariko kuri uyu munsi wa none byabaye ngombwa ko mbivugaho. Icyo rero naganishagaho kindi ni iki, aho narivuze ku giti cyanjye niganishijeho kugira ngo tubwire abatwumva. Nzi ko abanyarwanda benshi bakunda radiyo itahuka, barayumva kandi bazi uko radiyo itahuka n'imwe mu maradiyo akunze kuvuga cyangwa kubwira abanyarwanda bimwe batabona, akunze kubabwira ukuri nyako. Niba mvuga nabivuze muri 2019 hari benshi bazumvishe batari bazi nta radiyo bon sivuga nta radiyo mu maradiyo make ashoboka radiyo itahuka niyo ishoboye gutangaza ibintu nk'ibyo abanyarwanda babyumviraho, ku buryo hari n'abavuze bati hari n'abiyemeje mu gihe gishize nabo ndaza kubageraho baranabitangaza ku maradiyo y'u Rwanda. Tugikomeje rero nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ibi narimaze kuvuga nuko nabivuze ndi hanze y'u Rwanda bivuga kuri radiyo itahuka. Noneho reka twinjire mu gihugu cy'u Rwanda turebe noneho imbere iwacu mu gihugu ibiberamo.
Aho mbere arahagarukaho reka nibutse kuko wakomeje kubivuga njyewe ibitwara biganiriye ahubwo urimo urongera unyibutsa nyine ikiganiro kirekire twagiranye kuri shortwave mu mwaka w'2019 hari tariki ya 18 z'ukwezi kwa 9. Ubwo kubagishaka mwajya kuri YouTube mukandikamo nyine Jean Bosco Ngarama aratubwira ibikorwa bya torture entre parenthèses iyicarubozo. Ni ikiganiro twagiranye mu mwaka w'2019 kuri shortwave mwakibona kuri YouTube mukacyumva kuko gifite detaye nyinshi tutari buze wenda kugarukaho uyu munsi. Ni ikiganiro cy'amasaha abiri nagira ngo ibyo nabyo mbyibutse babone aho bakireba kuko hano turimo turihuta cyane. Ariko kuri njyewe urimo urongera unsubiza mu byo twaganiriye, nzi ahubwo nta n'ibibazo mfite ubwo ni ukongera kumva ubuhamya bushyashya nari narumvise. Nanone mwakomeza nari ngutse mu ijambo kugira ngo abadukurikiye bagiye kuri YouTube ndetse na Facebook babashe kuzareba kino kiganiro. Nabwo ndaza kukimonta nanone kigaruke hejuru ku buryo abantu bakibona vuba na bwangu.
Urakoze Bwana Serge. Nk'uko nabivuze mbere nyine nashaka kugira ngo sinasubiye mu byo navuze mbere nubwo nanabisubiramo nta n'ikibazo umunsi wa none n'uwo kuvuga ku bijyanye n'iyicarubozo rikorerwa abantu. Ariko bitewe na gahunda za radiyo na gahunda zanjye nashatse kugira ngo mvuge muri make nibura nerekane icyo nashatse kwerekana nuko mugi bangiriye nabi iminsi 330 iyo nabaye nyiritse. Noneho mvuga mu gihe cyitwa ko bari bubahije amategeko naho bayishe ahubwo bajyana kwicarubozo njya gukora igihano mbere y'uko njya mu rukiko, kandi ibyo mu by'ukuri binyuranyije n'amategeko y'u Rwanda kimwe n'amategeko mpuzamahanga. Noneho ngikomeza nabwo nagiraga ngo nibutse abadukurikiye yuko iyicarubozo nk'uko nabivuze mbere ni ikintu umuntu ashobora gukorera ku mubiri, umuntu ashobora kugira ngo amubabaze cyangwa mu mutwe agira ngo naho agira ngo amubabaze. Icyo rero icyaha cy'iyicarubozo ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga rwose n'amategeko y'igihugu cyacu arabihana. Gusa nagiraga ngo nanibutsa abadukurikiye yuko mu minsi yashize kuri hari ku bitangazamakuru byo mu Rwanda hari abantu bamaze igihe bagiye gutinyuka bajya ku bitangazamakuru batangaza ibyo bagiye bakorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Uretse wenda bo tugiye tuzi bagiye bashyirwa nko muri za nzu zitwa safe house bagakorerwa iyicarubozo bagakurwamo bakaza bavuga ibyo bapakiwe bagahabwa kuvugana n'itangazamakuru mbere yo kugera ishyikirizwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha, kandi ibyo bintu bitanateganije mu mategeko. Ariko hari n'abandi bantu bashyizwe muri ubwo buryo bagiye bashyirwa ku kuyica rubozo bakanahishwa bakamara igihe mu nzego z'iperereza ariko nyuma bakaza kugerageza kubivuga nagiraga ngo mbwire abanyarwanda ko ari nk'umugabo mu gihe gishize witwa Aphrodis Matuje yavuze kuri radio televiziyo yitwa Umurabyo y'umugore witwa Uwimana Agnes Nkusi uwo mugabo yavuze uburyo yakorewe iyicarubozo ikami afungwa amasheni amaguru yabayeho mu buryo bukomeye yamazemo n'igihe kirekire yaraburiwe ibirengero n'umuryango we uzi ko yapfuye numvise ubuhamya bwe muhuza n'ubwanjye ahubwo mpita numva yuko ibyo bakoraga nyuma y'imyaka icumi yashize imyaka icumi ko njye nabikoreye mu mwaka w'2010 n'uwo munsi bakibikora ukumva yuko ari umuco w'inkotanyi mu by'ukuri atari ukuvuga ngo ni ibintu byari byagwiriye umuntu umwe kuri icyo gihe wenda wayoboraga aho ngaho uko ari bo baramfashe nanjye akagira ibibi nk'ibyo ariko byumvikane yuko ari umuco cyangwa se ari biri muri gahunda y'inkotanyi yo kugira ngo zigirire abanyarwanda nabi uwo mugabo rero Matuje Aphrodis yatanze ubuhamya bukomeye kuri radio televiziyo Umurabyo ikibabaje ahubwo ni uko mu minsi ishize hashize icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri amakuru twabonye ni uko yongeye kuburirwa irengero uwo mugabo avuga icyangugu nawe avuga icyangugu yaje kuburirwa irengero n'uyu munsi wa none umuryango wiwe ntuzi aho aherereye ntabwo bwari ubwa mbere bo ikindi hari undi mugabo waje kugaragaza nawe ko yahuye n'ibibazo nk'ibyo n'umusaza witwa Rurono na Jean Damascene yahoze ari umucamanza mu rukiko icyangugu nawe yaje kuburirwa irengero ibinyamakuru byinshi bimuvugaho bavuga uburyo yabuze n'ibyo yaba yarazize biza kuba agaterera zamba ariko nyuma yaje gusohoka nawe avamo nawe yavugiye kuri radio televiziyo Umurabyo ya Uwimana Agnes avuga ibyamukorewe ugasanga mu by'ukuri mu gihugu cyacu ikabije ukavuga utese nk'uyu musaza uyu ni umusaza arengeje imyaka 70 njye namwumvise kera agira umwana iryo zina mu myaka za 82 83 nogiye kumubona ari umugabo mukuru umugabo ukuze w'umucamanza mu rukiko rwitwaga ngo tribunal de première instance nyuma buno naje kumubona muri mugiko nkuru hano za grand instance aza kujya muri pension ukibaza utese umuntu w'umusaza uri muri pension wafashwe ajyanwa gushyirwaho iyicarubozo umusaza mu by'ukuri icyo baba bumva yagombye gukora simvuga ko umuntu wari we wese atagirira nabi igihugu ariko mu by'ukuri gufata umuntu w'umusaza uregengeje imyaka 70 kumujyana muri safe house akamara y'uwo mwaka bakamushyira kuri torture bamukoresha ibyo bashaka nabyo ni ibintu bigayitse mu gihugu cy'u Rwanda kivuga ko kigendera ku mategeko mu gihugu cy'u Rwanda kivuga yuko uyu munsi wa none ngo umuyobozi wacyo ngo yayoboye uriya muryango Commonwealth ni ikintu cy'ikibazo gikomeye noneho rero ukiyongeraho kuri uyu munsi wa none turi kwibuka abakorewe iyicarubozo ubwo narivuze kuri uwo Aphrodis mvuga kuri Ronona kuri uyu munsi tukongeraho nk'uriya munyamakuru cyuma mushiki weherutse kumusura tubona ibintu yatangaje byanyuze kuri YouTube amakuru abantu benshi barayabonye avuga uburyo bageze naho bamukoreye iyicarubozo ku myanya ndangagitsina mushiki we mu byo avuga ko umusaza we namubwiye yuko ngo aramutse yubatse n'urugo ntacyo yazimarira yuko yamaze kwangirika n'izindi mpande zindi z'umubiri bagiye bakoraho nacyo ni ikintu kigayitse kandi kidasobanutse twongereho na Karasira we yarabivuze ari no mu rukiko ubushize ubwo yitabaga urukiko asobanura kuyicarubozo akorerwa gukubitwa mu rukiko asobanura ari umugabo wiyubashye umwarimu muri kaminuza ntabwo ari umuntu usanzwe avuga ati niwo ufite ubwoba bwo kurushaho gukubitwa kugirirwa nabi n'imiti nabyo no gukorera umuntu iyicarubozo umuntu ararwaye nubwo umuntu ari umuyobozi ari umugororwa ariko umugororwa ndavuga umufungwa cyangwa umuprisonnier afite uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa nubwo afunzwe niyo yaba afite ibyaha bikurikiranwa yarakatiwe uretse uko karatira ntarakatirwa kandi itegeko rivuga ko umuntu wese ukurikiranwe y'icyaha atarakatirwa aba ari umwere kugeza igihe yakatiwe kabone niyo yaba yakatiwe afite uburenganzira nk'umuntu kuvuzwa n'ibindi karasi akavuga ati dore ndwaye diyabete ndarembye nta miti bambereza ahubwo ugomba kuyiduhereza ajya mbwira ngo wowe ibyo byarangiye ngo ufite munoki zawe. Abo ni bake nshoboye kuvuga, hari n'abandi wenda ntiriwe mvugaho bafunze nabo bazira kamama, ariko by'umwihariko ari nk'uwo twafunganywe mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi aracyarimo n'uwo munsi wa none, nakunze kumugarukaho mu buhamya nagiye ntanga. Nirinze kuvuga amazina kubera ibijyanye n'ubuzima bwe. Ni umugabo bafashe bafata ibuye barishyiraho umugozi barizirika ku gitsina, kugeza bamwe bashyiraho umugozi mugufi bagashyira ku gitsina bakaguhagarika ahantu iri buye rikanagana ry'ibiro bitanu cyangwa icumi kugeza igihe wemerewe icyo ubazwa. Nawe wibaze uwo muntu ufite ubumuntu utekereza kugira gukorera umuntu iyicarubozo ryo ku gitsina. Ibi ngibi ibyo ndabivuga ko byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Uyu munsi wa none ni muri 2022, wenda ubushize muri 2019 bivuga kuri radiyo itahuka, hari ubwo abantu baba baravuze bati oya biraravuga arabeshya ni ibya kera. Uyu munsi wa none Cyuma nawe yasubiyemo ibintu nk'ibyo avuga yuko yakorewe iryo yicarubozo. Ukibaza utese ni ryari ukudahana mu Rwanda kuzarangira? Njyewe mfungiye kandi nabonye umuntu, ndavuga ibyo nabonye ntabwo ari ibyo nabwiwe, nabonye umuntu ni umusore yitwa izina rye yitwa David, ibyo mvuga ryonyine. Baramufashe bamufunga amaguru n'amaboko, baramukomeza amaboko bayafungira inyuma n'amaguru bayafungira imbere, bamufunga isashe mu mutwe, baramukubita kugeza igihe abura ogisijene. Isashe yari ifunze mu mutwe mu izoshi bahaziritse ku buryo abura umwuka, bagakubita agiye gupfa isashe bagahita batobora. Yineyeho, yinyayeho, yagize gute? Ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye. Byabaye no ku wundi witwa Donald. Izo ni ingero ebyiri nzi, abandi bandi nzi ingero zindi ziringa eshanu, ariko sinzi ivuze. Ivyo nibyo niboneye n'amaso yanjye. Icyo gihe nari mfungiye kambi, abo naho nibo bari bari. Mu by'ukuri niba igihugu cyitwa nk'icy'u Rwanda, numvishe ejo bundi ngo kiri no kuyobora nka Commonwealth, uriya muryango w'ibihugu bw'Icyongereza, kandi ngo uwo muryango kugira ngo wemerere ibihugu bihubamo ngo ni ibihugu bigendera ku burenganzira bwa muntu, ngo ndetse bifite indangagaciro zo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ukibaza utese niba igihugu nk'icyo kirimo abantu bashobora gufata umuntu bakamufunga isashe mu ijosi kugira ngo bamwemeze ibyo atakoze agiye gupfa ari gukwigura, noneho namara gusinya ntazagira habicikira. Abo bose ni kuvuga bahuye n'ibyo bibazo, bose bakatiye burundu bari muri gereza mu Rwanda. Ukavuga utese uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Hari umugore mperutse kumva mu Rwanda ejo bundi, naratangaye inama ya coga amenye gutangira, aravuga ngo impamvu bateguye ngo bemeje kumva inama ya coga mu bizabera mu Rwanda inyine ya Commonwealth, ngo ni uko ngo u Rwanda ari igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Noneho njye nkibaza ntese mukagira Imana mwe, njye nabanye n'abantu bakorewe ibintu nk'ibyo, ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu ni ubuhe? Hari n'abandi imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ari ibyo ivuga, hari abantu ku giti cyabo bavuga ibyababaye, hari abantu bicwa mu gihugu buri munsi. Ukavuga tese abo bantu niba ko umuntu wifu yemera abantu ko niba ko umuntu wifu yemera uko u Rwanda ari igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ubwo ni ukuvuga yuko abantu bagomba guceceka, ni ukuvuga uko abasigaye bagomba gushiraho bigomba gukomeza kongera umurego. Ukibaza ni ibibazo. Niba abantu batabona ibibera mu Rwanda ni ukuvuga ko bahumye amaso cyangwa bafite uyundi mugambi ku Banyarwanda. Icyo naganishagaho rero ni iki? Icyo naganishagaho ni uko mu by'ukuri bigaragara ko mu gihugu cy'u Rwanda iyicarubozo rirengeje urugero. Navugaga ku by'umunsi wa none bikorerwa abantu bifungwa, navuze cyane ku mfungwa nizo nibanzeho, ku bantu bifungwa ko niyo situasiyo cyangwa nibwo buryo nanjye nabayemo ku buhamya bwanjye natangaga. Navuga ku byabaye kuri Karasira, navuga ku byabaye kuri Cyuma, navuga ku byabaye ku bo twafunganye nabo ku witwa Damaseni n'uwitwa Donald. Noneho reka ntange urundi rugero rw'undi witwa
ahongaho gatoya, ndagira ngo nshimange ikintu wari uvuze cy'u Rwanda mu muryango wa Commonwealth. Ndakeka waranakurikiye twabivugagaho ejo hashize no mu yindi minsi maze iminsi tubigaruka muri kino cyumweru cyose gishize. Kagame nawe muri la conference de presse yarivugiye ati ndareba isi yose kugira ngo ndebe ahantu hari value zaba zubahirizwa, ati narahabuze. Ariko ikintu ukomoje ni cyiza, ni uko u Rwanda ngo rwatorewe kuyobora komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri muryango wa Commonwealth. Twabiganiriyeho twibaza uyu Marie Claire Mukasine uyoboye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ukuntu yavuga ngo bishimiye kuyobora uyu muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri muryango azi neza yuko na ubwe nyirubwite uyu mudamu nta burenganzira afite bwo gushingura nabi. Hari abantu bose banyandikiye bambwira bati Serge ushobora kuba ari ibeshye so kukiwe n'ugitarama uko byabimeze kose aba yavuka hose icyo cyose kibazo ariko turemeranya yuko nawe nta burenganzira afite bwo no gushingura abe mu cyubahiro kandi neza aho bari karagaciyemo kugira ngo nkunganire mbere y'uko ukomeza aho ngaho gatoya. Wanakomoje nanone ku kintu kirebana n'imfungwa nshya tuvuga ba Karasira ba Cyuma n'abandi wagiye uvuga ariko hano ufite urutonde rw'abantu bakatiwe imyaka 20 bakatiwe burundu babanje gukorera iyitarubozo turabijyaho mu kanya. Reka mbere gato wenda y'ukujyaho nanone twumve mugenzi wacu Chantal tumaze isaha hari ibitekerezo byinshi wenda yakiriye cyangwa yumvise nawe mu gihe cy'isaha tuvuganye ibintu byinshi cyane mbere yo kujya kuri iyo etape dushaka gukomerezaho tubaze tujye kwa Chantal Nyange nawe amaze isaha duteze amatwi kuko ubuhamya irimo kuduha njye navuze yuko atari ubwa mbere mbwumvise kandi ndakeka nawe atari ubwa mbere ahubwo kuri uyu munsi tuzirikana nyine abantu bose bakorwa iyicarubozo ni umwanya wo kongera gusubiza amaso inyuma tukongera kwereka buriya butegetsi ko ibi bintu birarenze ntabwo tuvuga ngo bagoye gucirirwa urubanza kuko nta bubasha dufite bwo kubashyira imbere ya senari ariko bamenye yuko barimo guhemukira ikiremwa muntu nubwo batabibazwa uyu munsi bazabibazwa ikindi gihe. Komande Chantal nagira ngo nkuzeho tukubaze wowe uko wumvise ibyo tumaze amahe tuganira Jean Bosco Ngaramba bivuye imuzi mu gihe cy'isaha avuze ibintu byinshi cyane ku buryo n'ibibazo nari mfite sina ngombwa yamaze kubisubiza ukuye iki muri ino saha yose tumaze tuganira ku buhamya bwe ku bikorwa by'icarubozo yakorewe n'uba gifite agikomeza kutuganirizaho.
Urakoze Serge ku mijambo inezere ko turi kumvikana neza
turakumva neza.
Murakoze Bwana Ngarama namukurikiye ibyo yavugaga n'ubuhamya n'ubundi yari yaratanze kandi ubwo buhamya narabwumvishije rwose narabukurikiye ariko nanone hari ibyo nyine avuga nanone kongera kubisubiramo wakongera ukabyumva uku ntabwo njye ubwo ndavuga ku bwanjye wenda n'undi afite uburyo bwe ashobora kuba abyumvamo kongera kubyumva umuntu akomeza nyine agasesa urumeza mu buhamya buteye gusesa urumeza ni ubuhamya uvuga uti nk'ubu ngubu u Rwanda n'abanyarwanda ni ukubera iki baba bari kubeshya bavuga yuko ngo baharanira uburenganzira bwa muntu bavuga yuko ngo agateka ka muntu rwose ngo ntawa harya Kagame yavuze ngo cyaravuze ngo ntawabahisomo ngo kubyerekeranye n'uburenganzira bwa muntu
yanarebye agasanga izo value tuvuga yasanze nta zubahirizwa adakeneye amahame amabwiriza cyangwa amasomo yo muri BBC cyangwa Northwest abo bazunga bayikoma nyine urumva Ngarama n'umutangabuhamya ubundi yuko bidashoboka ubundi bari bakwegurira mu kiganiro akamubaza ati Mr. President uzunda muri cumi ryari ibi byose biri kuri shoda yawe biri ku ntugu zawe ibikorwa muri Rwanda biri ku ntugu zawe marigire kwikoma BBC kwikoma abazungu ko ari bo bitera ariko Kagame yegeranye n'isha akibaza ko utazi uruhare rwe mwakomeza Madamu Chantal.
Abazungu se bazungu nabo bazungu nabo bamemubwira se ngo ajye kugirira nabo Banyarwanda ubwo nabyo yabidusobanurira niba abazungu aribo bamubwira yuko ajya kuviyora izo valeur kandi aba ari izo valeur yuzubatse naho ariko sinzi impamvu mu Rwanda abayobozi bo mu Rwanda kandi icyo kintu bagishyize ntabwo nabyita abanyarwanda bose bagishyize no muri ziriya ntore zisanga ziba zivugira abanyarwanda zivugira kariya gatsiko kayoboye u Rwanda bafite ikintu cyo kuvuga ngo nta handi bitaba ngo ibyo byo muvuga ngo nta handi bitaba ngo muri Amerika birahaba ngo ibyo byo muvuga ngo mu Burayi birahaba njyewe je m'en fous ibyo muri Amerika romanfu ibyo muri hobe ngiyewe ndareba ibiri mu Rwanda ibiri gukorerwa umunyarwanda ako gahinda k'umunyarwanda ibyo handi byo ngiyewe ntibindeba ntibindeba nta sinshaka no kubimenya rwose ngiyewe ndibanda ku byo Rwanda ubutegetsi bwo mu Rwanda gukorera abanyarwanda ikintu ngiyewe muri iyi minsi ahari wo ndabishobora kuba byaragiye zinaba wundi uretse ko ntagiye nkurikira ni biriya bintu byo muri ziriya manza zigenda ziba mwabonye nko mu rubanza rwa Karasira mwabonye nko mu rubanza rwa Cyuma ikintu kimushoke boko muri ziriya manza ni ukuntu imanza ziza zikaba zikaba noneho uregwa nawe akaza akavuga ati dore uko ibintu bimeze ngewe mbayeho gutya bari kumwica bari kunkorera iyicarubozo mu buryo ubu n'ubu ariko ugasanga abacamanza nta gaciro babiha njye sinzi impamvu icyo kintu umuntu umwe araje n'undi araje ati bari kunyicikorera icyarubozo bari kunyicira bari nko kunkorera icyarubozo yewe naranabyumvishije no guhera mu manza reka mvuge mu manza za Adeline Rwigara numva Adeline Rwigara nawe icyo kintu yari gikomojeho ari kuvuga ati yewe ati badukoreye icyarubozo ariko nkibaza impamvu abacamanza icyo kintu batajya bagiha agaciro cyangwa ngo bashake ukabona n'ikintu binyoye ugasanga n'ikintu batumva ugasanga n'ikintu mbega kitagize ikintu kivuze ukabona nta kintu bibabwiye njyewe rero nibaza impamvu icyo kintu batagiha agaciro cyangwa ngo bakigeho barebe babibyibazeho babitekerezeho cyangwa se wenda bavuge bati reka natwe dukore iperereza ryacu turebe koko nimba iby'uyu muntu ari kuvuga ari byo icyo kintu sinzi impamvu rwose kitajya gihabwa agaciro mu manza zikorerwa muri ruriya Rwanda ariko ubwo mbwa entre parenthese wenda simbizi niba ari ngiye wigiza nkana kuko mbo kaga yatubwiye yuko n'ubundi hari ibintu byose ngo hari ibigaragara n'ibindi akorera munsi ubwo hari ubwo bucamanza nyine bwanditse mu bitabo ariko hakaba n'ubwo bucamanza bwe ntekereza neza rero yuko ubwo bucamanza bwe ari bwo nyine buba budashaka kwita nko kwica rubuzo iryo ngiryo ryose rikorerwa imfungwa ariko se ko umuntu waba aramufashe bakamufunga ye ugasanga hari n'abakatiwe abakatiwe kugira ngo babahe amahoro barangize ibihano byabo ugasanga none bagiye kongera kubakorera ibyo yicarubozo ese baba bagira ngo babahane inshuro zingahe baba se bagira ngo bazavemo ari ibisenzegeri ku buryo batazabasha kugira icyo bimarira baba bagira n'ubundi wafungwa se muri buriya buroko bwa buri muri kiriya gihugu ukazavamo n'ubundi byonyine niyo batagira icyo bagutwara niyo ni wenda tuvuge niyo niba n'iryo yicarubozo batari gushyiraho ni iki ubundi wazimarira uvuye muri buriya buroko bwo muri kiriya gihugu mbo nko kuri uyu munsi rero wo kwibuka gutekereza kuri iyi torture ikorerwa ikiremwamuntu mu Rwanda aho rwose birababaje kandi biteye n'inkeke njyewe mbona akaga hari igihe njya mvuga ngo se wenda yakongera kireba hari igihe njya ngira gutya nkaba optimiste ariko simbizi ko muri kiriya gihe imyaka ishize ni myinshi ntago simbona neza yuko kagashobora kuna muri cumi
nta somo bafite ntibashobora gukosora ibikorwa byo kwica umunyarwanda no kumugirira nabi kuko ahubwo baravuga bati uko twakomeje kubikora nibyo byatumye tumenteninga ubutegetsi bwacu urabizi imaze iminsi mbabwira abantu bari mu butegetsi banyandikira bati wimanike abandi bati tuzabica tuzabahiga kibagira n'isoni zo kumva yuko kubwira umuntu ku mbuga nkoranyambaga uti tuzakwica everybody proud kuko uribuka wa mugabo wa wundi wahoze muri Mozambique witaga generali wahigaga wahoraga yigamba kwica abantu avuga ati dufite umwavoka uburanira Paul Kagame nzabica kandi dufite umwavoka uburanira Paul Kagame ati ni mu mutsindi icyo gihe namwe muzangire nabi kwigamba kutugirira nabi ni ibintu bagize intego kandi koko imyaka 30 turitswa nk'amatungo buri munsi nta justice duhabwa turataka ko tugirirwa nabi nta utwitayeho muri make y'umugabo yabonye ko afite a license to kill afite permis yo kwica kandi koko arabikora umugenzi wacu buhamya bwe burivugira aha ngaha wenda ndagira ngo tugusha mu ijambo nyemerera gatoya hari nanyi mfite aha ngaha urwandiko rurerure ruriho amazina y'abantu tubibuke nabo baracyari mu gihome bamwe na bamwe kugira ngo byumvikane kuko ni ibintu binababaje cyane harimo nka Yoweri Mutabazi yakoreye icarubozo arafunze ubuzima bwe bwose harimo Inosa Kalisa yakoreye icarubozo harimo Jean Marie Ngabonziza yakoreye icarubozo harimo uwitwa Aminadabu Ndayambaje icarubozo ubona itorutire baritazari Imana iriho icarubozo urimo munanyumva
turakumva
harimo Simeo Pieri Mahirwe icarubozo barimo benshi cyane ndizera ko iyi barimo kuyibona harimo witwa Jackson Karemera sinzi niba uyu we ndibuka ko afitanye n'isano n'abajoye Mutabazi ibye sinzi naho uko byarangiye Forduari Rwandanga icarubozo icarubozo nitwibanire barimo benshi babitwa ba Donati Munezero icarubozo hakaza abandi bitwa ba Jonathan Habimana harimo bitwa ba Jean Damascene Nsengiyumuremyi Naftali Nsengiyumva Jean Baptiste Nsengiyumva barimo bitwa ba iriseri abantu bagera kuri 40 sinavuga amazina yose ngo nyarangize kuko ni urugero ngira ngo ntange kuko twahoze tuvuga abo twibuka magingo ya abo tuzirikana amagingo aya ariko tunamenye yuko hari abantu bari mu gihome hari abakoreye icarubozo bakatiwe na burundu burundu se wakwibaza uti bakoze iki ni ikibazo gikomeye cyane tuba tugomba no kuzirikana bitewe n'uko ibintu bibera muri iriya kanguru koti cyangwa bibera hariya mu Rwanda kwa Kagame avuga ngo yabahaye ubutabera yarangiza akabakatira burundu nicyo nagira ngo nshimangire Madame Chantal
murakoze nibyo koko umugabo nyine n'intore ze babahaye bafite ubudahangarwa mu kwica babiherewe umugisha barica barivuga baraduhungeta nyine baravuga ku mvuga nkoranyambaga rwose yuko bazatwica yuko tugomba gupfa yuko nta rundi dukwiriye barabivuga kandi bigaha barabivuga noseroma barabivuga mezo si bakanabikora ubwo rero nyine navuga yuko hari si yose yabibahereye umugisha ibyo ngibyo nyine nibyo
bituma ubwo ntabwo ari umugisha
none sinagira ngo nkubwire mvi babiherewe umugisha da babiherewe umugisha rwose babaye umugisha bati mugende mwice mugende mwice bene wanyu mubice mu bamare dore ngaho tubahaye umugisha mugende uragira ngo nkubwire mvi ni umuvumo ariko ni umuvumo ntabwo kwica nta wabihererwa umugisha kwica ikiremwa muntu
kubangamira ni umuvumo kuko ubikora avuga yuko aba bantu babikorerwa ni interahamwe nta bajenosideri ni abanzi b'abanyarwanda baba babikora mu rwego rwo kwiproteja kuko bagifite wa mugambi bafite ukuntu babisiga amavuta nyine bakabisobanura none se wa mugani wabikomojeho shogamu yabera mu Rwanda ite tuzi neza rekodi ya Kagame mu guhungabanya uburenganzira bw'umuturage Chantal gerageza wenda urangize icyerekezo cyawe kugira ngo tujye muri etape yindi mu minota mike dusigaranye kuko igihe kirimo kugera kiturangirana
c'est triste basangira ngendo birababaje kubona iki ikiremwa muntu umuti barabisiga kwica nyine barabisiga bo bica bakabahindura ibigarasha bo bica bakabahindura abanzi ngo b'abanyarwanda abanzi b'igihugu bo bica bakabahindura ibintu byose ariko ntekereza yuko waba uri umwanzi w'igihugu nk'uko bivuga waba uri ikigarasha nk'uko bivuga waba uriwe n'intera hamwe uko babivuga nta burenganzira na bumwe nta koze nimwe ibaha uburenganzira bwo gutortira kwica kugirira nabi aba cyane cyane abandi banyarwanda ubwo ariko twabikomeje twavuze ko bica abanyarwanda ariko hari n'abandi barabica n'abandi bantu n'abanyamahanga nabo barabica rwose hari umuzungu wo muri Afrika diside wa tutazi ahantu bashyize niba baramuriye niba baramujyanye ntabwo tubizi hari n'abandi ntirengagije hari abandi bantu benshi nabo bagira gutyo ugasanga baburiwe irengero ugasanga bari muri zo za torture izo ngizo kandi mu gihugu cy'u Rwanda b'abanyamahanga ubwo rero ndangiza kuri iyi ngingo kugira ngo tujye ku zindi ndabona amasaha arimo yihuta reka wenda mvuge yuko uyu munsi wo kwibuka abo bantu bakorerwa iyicarubozo ni umunsi rwose wagombye kuzajya ukomeza ukubahirizwa ndetse ukazajya urebwaho cyane cyane iwacu ntitubyirengagize tugakomeza tukabivugaho tugakomeza nubwo wenda tugira gutya tukavuga tuti turasakuza turavuga ntitwumvikana wenda cyangwa ijwi ryacu ni ritoya ariko buhoro buhoro wenda ni rwo rugendo ntawamenya icyangombwa ni ukutabiceceka usange birabaye turiciceke ejo natwe biraje bitugezeho ubundi natwe baratuyoye baraturangije nyine twese baratumaze duhaguruke twese tuvuge kandi tubyamagane ni iki ngiki nagerekaho kuri ingingo ubwana Serge murakoze
urakoze cyane madamu Chantali nibyo kandi bikwiye no kumvikana simbizi wenda tuzabikoramo ibindi biganiro kugira ngo tubwire n'abanyarwanda se bakora iki wa mugani umuntu areba agerageza gusubiza amazi bakareba inama yagira n'abanyarwanda kugira ngo birengere ukanayibura ku butegetsi bwica mbere y'uko ngaruka kwa Jean Bosco Ngarama reka twibukiranya nanone iyicarubozo rikorerwa abanyarwanda mu bihome hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda nduzi ko rihari ni henshi ntawarivuga ngo rirangize kuko abanyarwanda banye naryo igihe kirekire
Si je peux accepter que je fais partie des gens qui ont lancé les grenades dans la ville de Kigali. J'ai refusé, c'est pourquoi j'ai été torturé gravement. Dans la salle d'interrogatoire, il y avait beaucoup d'outils qu'on utilisait pour la torture. Il y avait des câbles, il y avait des machettes, il y avait des bateaux, il y avait même des matraques qui sont utilisées par les policiers. Donc celui qui était interviewé pouvait utiliser n'importe quel outil qu'il voulait. Mais pour moi, plusieurs fois, on a utilisé les matraques et le câble électrique.
On m'a mis le sachet, le gros sachet, et on m'a couvert ma tête, on m'a fermé au niveau du cou. J'ai dit d'uriner, j'ai même fait le caca puisqu'on m'a privé d'oxygène. On m'a dit de répondre correctement, sinon je ne veux pas que le corps répète. Par après, on m'a frappé des coups de bâton sur ma tête. C'était grave si on vous fait battre avec le courant. nufiske cyereke sogonde vutombe sirte.
Ngaye kuko rero nshuti muteze amatwi radio itavuka iberi wacu no kuzirikana rero imfungwa ziri mu magereza zikorerwa torture amagambo ya karasira yavuze ejo mundi wa mugani nkuko muyumva cyamwa yumvise amagambo y'abacyuma n'abandi bari yari mu gihome tutazi ibyo bakorerwa nibaruwariraye wa mugani kuko ni ibintu bibabaje cyane jamu twongaramana agira ngo ngugarukeho dukomeze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nyuma y'amagambo meza Chantal Nyange atwongereyeho ni video kwa ari byo wari wavuzemo nkuru ya mugabo ushimangira ko bamukize isashi mu maso bamutorotse ku buryo yakoreyeho izo beze kuri we n'ibindi byose ni ibintu wagiye utwibutsa biri no muri za archive abantu bakongera kubigaruka nagira ngo tugere tujya mu gice cya nyuma gisoza ku byo twateguye kuri uyu munsi ijambo ni ryanyu.
Murakoze Bwana Serge. Madamu Chantali yaravuze ibintu byinshi kandi byiza. Hari na liste werekanye nawe ubwawe uvuga ku bantu bakorewe icyarubozo. Kuri uyu munsi ni byiza kugaragaza ibyo bintu byose ahubwo byari kuba byiza utuza kuba dufite na bamwe mu bantu bashoboraga kugaragara no kuri iyi radio ngo batange n'ubuhamya bwabo bavuga uburyo bakorewe icyarubozo ku giti cyabo nubwo nta bashoboye kuboneka kuri uyu munsi wa none. Ariko kuri liste mwari mutanze hari abantu muvuze twafunganwe twanabanye kandi twanafatanwe nk'umuntu witwa mu mwavuzemo witwa Frodoire Rwandanga ni umusore namumenye muri dufunganywe twabanye kandi ariko sinigeze mu cyumba nawe turafunganwa muri gereza tuba no mu rubanza rumwe avuka mu bice bya za Bugesera yafunganywe na muramu we uyu Rwandanga igitangaje namubonye ari umusore muzima yari umuntu wari uri gutegurwa turi ikami agurwa amakoti meza n'amapantaro meza n'amaparufe meza kugira ngo bari bamujyanye gutegurwa abantu bajya gushinja Victoire Ingabire muri cya gihe cya 2010. Nyuma rero ibyo sindi bubyinjiremo cyane twaje guhurira mu rubanza yarabona yararindagiye yarataye umutwe ari umuntu ubwira ikintu ntashoboye no kukivuga. Icyo nashoboye kumenya cyangwa nabonye nuko hari ibintu bamumenyeho nimba aside mu bitugu yari yahindutse nk'umuzungu mu gatuza ari umwirabura. Ikindi Rwandanga amaso yiwe yari umusore muzima agenda naramubonye ni ndavuga ku icyarubozo yakorewe ndavuga ibijyanye n'uyu munsi wa none nitimuhanyaje mbese n'ubuhamya ntanga. Rwandanga naje kongera kumubona amaso rimwe rireba iburyo irindi rireba ibumoso ariko amakuru naje kubona nawe n'abantu bavuganye nawe harimo na muramu we nuko ngo hari uburyo bamutorotiriye amaso bayasohoramo bashyira hanze bayasubizamo biza gutera ikibazo bituma amaso amwe areba iburyo n'andareba ibumoso. Ababizi neza aba spesiyaliste kuri ibyo ngibyo bazabitubwire ariko uko nabibwiwe ndi muri gereza mu makuru nyashya ndi muri gereza nuko byagenze. Ikiyongeraho nuko kubera torutire bamukoreye uyu witwa Rwandanga wavuze kuri iriya liste ndamuzi
ni nimero ya 9 kuri iyi liste yitwa Frodoire Rwandanga
ndamuzi. Twagiye mu rubanza mu kuburana ku byaha yarakurikiranweho umucamanza yamubaza akavuga ibintu binyuranye n'ibyo yagombaga kuvuga bigaragara uko yataye mu mutwe kuko bamubazaga nko ku byaha bijyanye no guhungabanya umudendezo wa leta bakamushinja ngo yateye ngo nimba ari gerenade ngo kurwibutso ngo rwa gisozi aho kugira ngo asubize bamubaze ibyo ni Piyo Mugabo uriya wari ministre ndumva yaritabye Imana wari Muhammad Mugisha aho kugira ngo asobanurire bamubaze ku cyaha akurikiranweho agahita asobanura mu rukiko nari impari naranabyanditse mfite n'igitabo nabyanditsemo agahita asobanura ngo ngiye ngo nari umusirikare wari uri ku rugamba urumva mu by'ukuri ko ni umuntu nyine wari wahuye n'ibibazo ariko bijyanye n'icyarubozo yakorewe. Hari n'uwo nigeze mvuga mbere witwa Donati nabivugaga ni amakuru nzi yashyizwe mu isashe ni ibintu nzi noneho reka noneho ubwo naringiye nuko waruzanye liste yagarukaga ku bantu nzi noneho reka mvuge mpereye ku byo mugenzi wacu yaramaze kuvuga mu kanya ku bijyanye n'iyicarubozo n'uyu munsi wa none rikomeje gukorerwa bamwe mu Banyarwanda. Reka mvuge ku ijambo ryo ku kiganiro cy'abanyamakuru mu gusoza inama ya cyogamo yarangiye ejo ikigali. Perezida Kagame araho yavuze bari bamubajije avuga kuri Madame Victoire Ingabire avuga ngo ko hari abantu bari bakwiriye gufungwa kandi bafunze ngo ariko ngo hari n'abatari ngo hari n'abari bakwiriye gufungwa ariko badafunze avugamo Madame Victoire Ingabire ura mama mu by'ukuri mbona sinzi kuri uyu munsi wa none twibuka twibuka cyangwa tuzirikana ku bantu bakorerwa cyangwa bakorewe torture cyangwa iyicarubozo numva uyu mudamu nawe tugombye kumuzirikana kuko ibintu ari gukorerwa n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda nari maze kuvuga kuri bakarasira abacyuma n'abandi ni ku munsi wa none nawe twagombye tugomba kumushyiramo kandi biragaragara iyo umukuru w'igihugu akunye ijambo mu kanwa ke akavuga umwe mu baturage utagize icyo amutwaye ni umuturage giseseka nta mwanya w'inzego z'ubutegetsi arimo gusa kwitwa ko ari umunyapolitiki ni uburenganzira bwe itegeko ryabimuhera rirabimuhereza kandi n'umwenegihugu ubwo burenganzira yarabufite guhaguruka mu biganiro itangazamakuru mpuzamahanga n'ibindi ngo umuntu runaka yagombye kubafunze ariko ntafunze uribaza ute si uwo wabivuze yego yambaye umwenda cyangwa yambaye ikositimu y'uko ari perezida wa repubulika ese wenda twemere ko madamu Victoire yari afunze hari imyaka yari yakatiwe aza kwandika asaba imbabazi izo mbabazi barazimuha ziteganije mu itegeko ni itegeko ry'igihugu ntabwo ari itegeko rya perezida Kagame ni iry'igihugu cy'u Rwanda w'u Rwanda n'urw'abanyarwanda nawe arabyubahiriza izo mbabazi arazimuhereza Victoire Ingabire aratahajya mu rugo iwiwe nawe yubahiriza ibyo asabwa none umuntu kuri uyu munsi wa none yakwibaza ngo ese niba Victoire Ingabire yarahawe imbabazi na perezida wa repubulika kugira ngo ashobore gusohoka muri gereza bisobanura ko izo mbabazi zivuga kumufunga umuntu wako ntacyo azongera kuvuga bisobanura ko atazongera gukora politiki nimba hari ibyaha bavuga bari bamukurikiranyeho bihuriye hehe na politiki politiki Ingabire akora ni politiki iganisha abanyarwanda heza ni politiki ishaka ko mu Rwanda ibintu bihinduka Ingabire icyo avuga avugira umunyarwanda ntabwo avugira abana be nta n'umwana afite mu Rwanda ni nyakamwe yari mu Rwanda wenyine nta mwana afite nta mugabo afite ntaki abana be bari i Burayi n'umugabo ari i Burayi waravuga ati nge yavuye i Burayi abizi aza mu Rwanda ari kuvugira abanyarwanda none ngo perezida none umunsi arahaguruka akavuga ngo yagombye kubafunze ngo nubwo adafunze ibyo se bihuriye he igisobanuro cy'ibyo ngibyo ni ikihe icyo nashaka kuvuga ni uko iyo icyo ngicyo ngiye ngifata nk'iyicarubozo muri rwa rwego navuze mbere navuze ko ari iyicarubozo rikorwa ku mubiri hakaba n'iyicarubozo rikorwa mu buryo mu bwenge cyangwa mu bwonko iyicarubozo morali ni ukuvuga ngo ni ukumuhoza ku nkeke kugira ngo adashobora gukora ibyo yakoraga cyangwa se kumubuza gukora ibyo yakoraga kandi yemererwa n'amategeko nimba yararekuwe yarekuwe n'itegeko ariko iryo tegeko ntabwo rimubuza gukora ibyo agomba gukora ubwo ni uburyo bw'iterabwoba ndetse ni mu cyongereza bagita ngo ni harassment ni uburyo bwo kumushyiraho bwo kumuharasinga cyangwa ni uburyo bwo kumushyiraho iterabwoba kugira ngo adakomeza imirimbo yiwe ibyo rero nabyo kuri uyu munsi mu wo twibuka numva yuko twagombye gushyiramo n'ura mama Victoire Ingabire kuko akomeje gushyirwaho iyicarubozo akorerwa n'umukuru w'igihugu yarigaragaje ejo mu ijambo yivugiye ku bitangazamakuru mpuzamahanga bo ikindi
ariko utararengaho ku kintu kirebana nkeka ko nabivuzeho torture ntabwo igombye no kuba wenda ko naba nayigukozeho fizikali ku mubiri wawe hari na torture morale abanyarwanda bacamo buri munsi kandi ubaye nk'ubikomozaho Ingabire afite ama etape menshi yatambutsemo afite iyo gereza yaciyemo afite imyaka yamaze mafunze ibyo yakorewe wenda njye ntabwo nagize amahirwe yo gusoma igitabo cye wenda simbizi ababisomye bazatubwira cyangwa wenda nazana mushaka nawe akatubwira ubuzima bwo muri gereza ku birebana torture personnelle akatubwira ubuhamya bwe niba ari ngombwa ariko ku kintu kirebana na torture muri rusange tuzirikane n'abanyarwanda kuba ari muri torture bacamo buri munsi ubuzima umunyarwanda arimo uyu munsi iyo uburebye uko nyine ahungetswa hari amagambo akoreshwa na buriya butegetsi kandi twamaze no kwa dr mu mvugo za kinyarwanda uko abanyarwanda babahungiye ta buri munsi hakuno bitagira ingaruka ya toxine uko abanyarwanda bameze nk'abimukira mu gihugu cyabo bibagiraho zangaruka z'ubuzima bwabo bwa buri munsi ku buryo babibana nabyo bibagiraho ingaruka erega buryo no kudatekereza neza biturutse kuri leta ni toxine nanone hari ingaruka nyinshi abantu bahura nazo ariko stari efe nakwita primaire ishobora kuba ari secondaire bivuze yuko nubwo utankozeho ariko waneye ingaruka ziri secondaire zitari primaire ku buryo na za kwafekta ubuzima bwanjye habasha guhungabana cyangwa kugira izindi ngaruka za byangiraho sinzi niba icyo kintu cyumvikanye neza nagira ngo ube wakikomoza kuko nagira ngo numve niba tucyumvikanaho neza
murakoze bwana Serge ngiye icyo nashaka kugaragaza aho ngaho nuko navugaga nyine no kuri kwicara ubuzo rikomeje gukorwa uri amubyeyi kandi mu by'ukuri iryo yicara ubuzo akorerwa barashingira ku bikorwa bye byiza bya politiki akora kandi iganisha abanyarwanda aheza yo kuvugira abanyarwanda reka ngane rero kuri icyo kijyanye na torutire werekeje ku bijyana n'amategeko navuze yuko nafunzwe nafunganywe na bagenzi banjye no kuri ya liste wavuze bari ba Rwanda angana bitwa ba Donati n'abandi bira bintu bya torutire kimwe n'abandi bitwa ba Damasene navuze barabivuze imbere y'umucamanza umucamanza nta gaciro yabihaye bo reka nongere najye kuri nko kubuhamya naga kuri umunsi wa none wo kuzirikana ku bantu bakore bicara ubuzo nge ubwanje njya kuburana mu rukiko rukuru rwa Repubulika I Kigali umwavoka wanjye yangiriye inama arambwira ati nuzana ibintu bijyanye n'iyicarubozo uraburi kwica urubanza rwawe kuko uraburi kurusubiza inyuma rukora inzira rugusabe gukora inzira ndende arambwira ati icyo nagusaba ni ibyaba byiza nabonye dosiye yawe nayisomye nkurikije n'umwanzuro w'ubwawe wikoreye ukaba wahumaye nkawusoma ngashyiraho n'undi mwanzuro w'inyongera icyo bita conclusion additionnelle arambwira ati ni byiza ariko nuzanamo iby'iyicarubozo bizavangira dosiye yawe byihorere ibyo byatumye ibyo mbivanamo kandi ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo nari nashyizemo iyicarubozo bo ku rwego no mu bujurire bwaryo nari nashyizemo iyicarubozo no muri no mu mwanzuro nari nakoze ku rubanza mu mizi nari nashyizemo iyicarubozo ubwo byabaye ngombwa ko iyo dosiye iyo inani nyikuramo kugira ngo nshobore kuburana urubanza neza ibyo rero icyo nshaka kuganishaho ibyerekeranye n'inkiko z'u Rwanda nabwo ni za nkiko bakunze kwita sizi namwe nkurimba mujya mu gitabo inkiko za kanguru ziriya nkiko zifite uburyo zikoze zifite amabwiriza zigenderaho Chantal yabivuze hari amabwiriza y'umuntu uri inyuma ya rido zigenderaho hakaba n'amategeko asanzwe iyo bigeze ku mabwiriza amategeko iyo mabwiriza y'umuntu uri inyuma ya rido asimbura ya mategeko bamwe bajya bavuga ngo ni amabwiriza ya guverinoma y'ikuzimu ibyo rero bigatuma mu by'ukuri abaturage b'u Rwanda bavuga cyangwa bashimangira ko mu Rwanda nta butabera buhari ibyo ndabivuga mpereye ko urugero nshaka guheraho kugira ngo uvuge ibyo umunyarwanda ubyumva yumve ko ibyo tuba tuvuga cyangwa radiyo itahuka ibitangaza ari ibintu ibifite ibimenyetso nuko ntangiye mfatwa bavuze yuko inyandiko bamfatiye iwanjye cyangwa ngo mu Bugarama banjyana bambishe bamfugira ahandi henshi navuze ariko umunsi wo kugera imbere y'urucamanza ngeze imbere y'umucamanza naramubwiye nti ngewe nubwo mfunze binyuranyije n'amategeko warambwiye ati mfunze binyuranyije n'amategeko ute dusobanurire navuga nti ngewe nafunzwe mu kwezi kwa gatandatu muri 2010 none banyereje imbere y'ubucamanza mu mwaka wa 2011 mu kwezi kwa cyenda navuga nti rero ngewe ni ukuvuga ko icyo gihe bamaranye ntabwo nari mu bugenzacyaha kandi itegeko ry'u Rwanda rivuga ko ubugenzacyaha bumarana umunsi iminsi itatu mushije cyane ari 27 nubwo rero icyo gihe nge bamaranye iminsi 100 mubwire naho nari mfungiye ndabisobanura arambwira ngo hoya wahubwo ngo wowe ngo uri gushaka guteza ikibazo gusobanura ndavuga nti ibyo reka mbere iki ndavuga nti noneho reka tujye mu bigaragara mwereka inyandiko nari nyifatite yo gufatwa baravuga ngo nafashwe ku itariki ya 18 z'ukwa kane muri 2011 kubera ariho bakoze ya nyandiko mvugo navuze mbere mu ntangiriro muri auditora militaire mu kiko za gisirikare oru nari bari baramfashe ikame baranjyanye ku 16 z'ukwa gatandatu 2010 hafi umwaka urenga none ndamubwira ese ko bandika kuri 18 itegeko mu tegeko yo gukurikirana ibyaha yerekana ko iyo umuntu yafashwe bavuga ngo yafatiwe ahangaha ku isaha iyi n'iyi yari ari muri iki mbariza umushinjacyaha ahantu bafatiye ari hehe noneho umushamanza muri bwa bucamanza nyine navuze bwa bundi bwa kangaro baravuga ngo ya ngo wowe ngo ibyo ngo uracyakutujyana kure wowe sobanura ku cyaha wakoze nabwira nti oya ntabwo icyaha nakoze kihese ko ngikurikira ngo ngikekwaho wowe mbwira iyi tariki mwafatiye hehe nandiye mvuka icyangwa uguneho nari ndi wanjye mwafatiye Kigali gute cyamuzana mu rukiko rw'Kigali gute kimutanyanye mu rukiko rw'icyangugu umucamanza yarambwiye ngo niba udashaka gusubiza ibyo ngusubiza wicare cyangwa uvuge ko udashaka kuburana byabaye ngombwa ko iyo sije nyitaruka ariko icyo ndashaka kwerekana cyangwa nashaka kwereka umucamanza bazi ko abantu nta bwenge bagira nashaka kumwereka ko ibyo bakora ari amakosa kandi batubeshya Serge rero numva muri rusange uretse iyicarubozo navuze ni ibyo nabonye ariko muri rusange n'abanyarwanda ubwabo bari ku iyicarubozo nayo impereye kuri Victoire Ingabire ku byamutangajeho ejo aho umukuru w'igihugu avuga ngo yagomije kubafunze ngo ariko ntafunze mu buryo bwo kugira ngo bamucecekeshe ikindi cya kabiri nawe wari umaze kubivuga ni uko abanyarwanda benshi babeshejweho n'iterabwoba kukubwira ngo nudakora iki urahura n'ingorane ibyo twabibonye ejo bundi kuri iyi nama ya cogamo barimo bayitegura hari n'amagambo yatangajwe n'uva afite na videwo n'ura modamu Imakire Marie Ingabire avuga ngo mu cogamo ngo abantu bazaba bari kuri guma mu rugo wenda ni za guverinoma nyine twavugaga twabona cese umuntu utari mu rwego na rumwe si mambure wa guverinoma ntabwo ari ministre nta nubwo ari n'umuhoka nta n'umukozi wo mu rwego rwo hejuru mu gihugu utuvuge tuti wenda nibyo bari umukozi wa Minaroke wenda tuvuge tuti wenda nibyo bari guteganya kugira ngo bazagumishe mu rugo abaturage kubera uburyo bw'imigendekere myiza ya cogamo ariko we akabitangaza uretse uko sinako byageze neza ikintu giteye kwibaza ikindi rero ukamanuka ku baturage bo hasi
utaragera ku baturage bo hasi warakomeje ikintu cyo gufungirana abaturage gufungirana kubuza abantu gusura imfungwa uziko bitari byemewe kujya mu magereza mu gihe cy'iminsi irindwi muri iyi cogamo nacyo ni ikindi kintu kigaragaza yuko rya iyicarubozo bagerageza no kuri kavuringa kugira ngo hatagira umunyamahanga wagerayo ngo abashe kumenya ibikorerwa hariya sinzi niba aricyo wakivuga kuko ni ikintu cyavuzweho cyane kubuza abantu gusura imfungwa ziri mu magereza ariko kugira ngo bakavuringe bevite abanyamahanga bashaka kujya ku magereza
icyo sindi bunagitindeho cyane cyo kubuza abantu gusura abantu bari mu magereza ariko biranababaje kuba inama nk'iriya igiye kuba hakaba hari abantu bari muri gereza bagaragaje yuko bakorerwa iyicarubozo ndavuga nk'ibyo Karasira yatangarije muri imbere y'umucamanza bikatangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye ndavuga nk'ibyo Cyuma nawe yatangaje na mushiki we ndetse akabitangaza hari n'abandi benshi kiriya rero cyo gutanga itangazo wabihuza n'inama igiye kuba uribaza utese leta yizeye leta yemeye no kwakira inama y'umuryango nk'uriya gufata icyemezo cyo kugira ngo ifunge amagereza ni ikihe ni impamvu bibateye ni iyihe ubushize baravugaga ngo babujije abantu gusura amagereza bitwaje covid ese twagombye gufata iriya cogamo ko nayo ari covid icyo ni ikindi kibazo nacyo gikomeye tukavuga ati ibyo aribyo byose niba abanyarwanda bazi yuko u Rwanda rwabaye membre wa Commonwealth ni ukuvuga yuko ari icyiza Commonwealth izazanira abanyarwanda none Commonwealth nimbije mu Rwanda bakavuga ngo nta mfungwa zizafungwa zizasurwa bakavuga ngo amashuri arafunze bakavuga ngo mu muhanda nta bantu bazagendamo bagafata abantu babakene bakajya kubafunga uzavuga tesi yo Commonwealth u Rwanda rwagiyemo yashize kuba igisubizo cy'abanyarwanda cyangwa yajije kuba ikibazo cy'abanyarwanda abanyarwanda bagombye no kuba bari ku mihanda abanyarwanda bagombye kuba bagiye no kubyinira nk'uko byabagaho kera kubyinira abo bantu bakabona n'uwo n'abo
ariko Jean Bosco hari nawe wirengagiza none se kubigishijwe ngo bagomba kugaragaza ko bishimye bagomba guhora baseka ntibagomba kugaragaza ko barakaye iriya nayo ni torture ndabona Chantal asa nk'ubikereza gatoya reka wenda agire nawe icyo abivugaho kubwira abantu ngo bagomba kugaragariza ko bishimye ntihagire umuntu uzagaragaza yuko yaba arakariye ubutegetsi nayo ni torture mu bundi buryo Madame Chantal, sizi ndo cyo wavuga aho ngaho.
Serge ko kuri turi atuntu two tuzidewe nagiye mbona uyu munsi. Nanjye nagiye nseka mu gatoya ariko sinze Serge abanyarwanda turaziranye. Kandi tuzi ubwenge rega burya abanyarwanda tuzi ubwenge bitewe na situation turimo naho turi nuko tuba tubona umuyaga uhuha nuko ikirere kimeze burya dufite capacité iduha kwiexprima nyine mu arabwenge nahoze mbivuga ni bano bantu bari kwiexprima arabwenge kandi bagatanga message none se arakubwira ati tu agasuka cyane turishimye rwose turi mu shisho bw'ama ariko
narakubwiye ko natwe twatanze ikimuro cyo kwishima tuvuga tuti ntitugaragaze ko tutishimye kuko nibyo leta itubwira ariko kubwira umuntu ngo agaragaze ko yishimye yari kuvuga contraire ubushize mu kiganiro ratubwiye uti uwo muco w'abanyarwanda si umwemera wo kwibeshyera kandi mbabaye nibiriya rero twavugaga watubwiraga ngiye namushimiye uti uwo muco si nkushyigikiye barashimangira bati tugomba kwishima abanyamahanga baracyari hano ariko bakavuga bati ibiciro byarazamutse ntabwo twabyafodinga
n'ibindi message siriya ni message yo kwishima wowe buriya ndiko wabibonaga oya ntabwo ari message yo kwishima ntabwo ari message yo kwishima ni message ahubwo ivuga kuri situation barimo ariko bakabikora bakabikora ku bundi buryo ndeka mvuge ko bikoze ku bundi buryo ariko harimo inifaso yo gutanga message dini par ntabwo ari ukwishima kandi burya kwishima ntawe kwishima nta ni kimwe no kubabara ni kimwe nta waza ngo akubwire ngo mbushime ngo ishime guseje
ndakubwira kwishima ntabwo bisabwa birizana
c'est naturel en fait ni ibintu ko no pepa force ni kububayeho nyine bigutera kwishima cyangwa kubayeho bigutera kubabara ntabwo umuntu yaza uri muri situation nziza umeze neza unezerewe nta mpamvu nimwe ishobora gutuma ubabara bakubwire ngo babara ntibishoboka ni kimwe rero na biriya byo kuvuga ngo ubutegetsi buratubwira ngo twishime iki ariko ati noneho natwe niba mutubwira ngo twishime reka noneho natwe dutange message yacu arabwenge reka tugire gutya nitumara kugira gutya amenyo tuyageze hariya ubundi dutange message yacu tuti he ariko nyine imbwija zageze ku kiro 300 ariko turishimye ikiro cy'isukari cyageze ku 200 ariko turishimye turi muri shoga ariko biriya ntabwo oya biratandukanye biriya biratandukanye n'ukuntu twari disikitagaho kuri mu kiganiro gishize aho navugaga nti hari umuntu arahagaze aho ngaho urimo umaze iminsi umpondagura no kubera ko haje umuntu ngo noneho ngo nimvuge yuko ngo tuva bien ibintu biragenda neza ndishimye ndanezerewe oya iriya yo ni iyindi message code ikoze ku buryo bw'ubwenge ahubwo buhanitse cyane njyewe ntabwo biriya bihuza na bya bindi twavugaga ubushize
nta kibazo ubwo ntacyo bitwaye toktire turimo kuvuga ni toktire ishobora kuba fizike cyangwa morale ariko niba umuntu bamubwira bati garagaza ko wishimye atishimye ugaforosa yuko mbikora binyuranye n'imyemerere yanjye nuko ndimo gufiringa nanjye ngafekinga n'ibi Jean Bosco Ngarama yavugaga ugize neza kuri icyo kintu ukomojeho Jean Bosco Ngarama najya ngarukeho nk'uko nyine Madame Chantal yarabikomojeho twari twabigizemo ibiganiro hano kuri Radio Itahuka twibaza ukuntu wabwira abantu ngo bavuge ko bishimye batishimye wowe wabigaragazaga mu rwego rw'abanyarwanda bategeka ko nabo bagaragaza ko bakunze ubutegetsi kandi batabukunze cyangwa ibibakorerwa bagera bakabidenonsa bakabihakana none se nturabona abantu ubutegetsi bwishimye umuntu wabwo ku munsi wo gushyingura bagashimirwa ubutegetsi kandi bazi ko aribwo bwishimye umuntu wabo ubutegetsi bugashimira ubufasha bakuye muri leta kandi iyo leta ariyo yakinduye yishe umuntu wabo nagusubiza ijambo aho rugeze dusigaje iminota arenze 10 tunyaruke kugira ngo igihe kidaturangiranye.
Bo murakoze Bwana Serge, nshimira mugenzi wanjye ibitekerezo byiza amaze gutanga, ariko ibyo warusoreje uvuga uko abantu bahatira umuntu kuvuga ko ubutegetsi buhatira umuntu kuvuga ko bishimye kandi batishimye, ni mu Kinyarwanda bajya babyita ngo ni ugushinjagira ushira. Gushinjagira ushira rero bivuga iki? Gushinjagira ushira ni ukuvuga ko umuntu agutegeka kuvuga ko ibintu bigenda neza kandi bigenda nabi. Nabwira abadukurikiye cyangwa se abakurikira ditahuka yuko muri iyi nama yacoga bimaze iminsi iba, abantu b'urubyiruko mu nama yabaye baravuze ngo urubyiruko rw'u Rwanda ngo rufite ejo hazaza. Ni bimwe mu byemezo cyangwa mu byifuzo mu bitekerezo bahaye abari muri iyo nama. Twebwe abo babivuze, wenda uburyo baba bagiye muri iyo nama n'uburyo baturanijwe, ntabwo Abanyarwanda bose babizi muri rusange, kandi si na ngombwa ngo babimenye, kuko ubutegetsi bw'igihugu bufite uburyo buyoboye n'uburyo bugomba gukora. Ntabwo ibyo bukoze byose navuga ngo buri wese azagenda amenya ngo byagenze gutya byagenze gutya, ariko nibura navuga ngo inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zizi abo bantu boherejwe cyangwa se abo bantu bavuze ibyo bintu ni bande, bari bahagarariye bande. Icyo nashakaga rero kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo muri kino gihe mpereye nko ku rubyiruko bajyanye muri cogamo bagombye kuba ari nk'abantu nibura bageze bajijutse barangije kaminuza. Muri kino gihe abantu barangije kaminuza y'u Rwanda babuze akazi, hari ikibazo cy'ibura ry'akazi. Reka bisanishe n'ikindi, ni uko wenda ari urugero rwa kurengeye gutanga, numvise ejo bundi kuri bya bijyanye na za mpunzi bazohereza mu Rwanda zivuye mu Bwongereza. Numvise mu kurarinda yarimo atanga nyine ikiganiro n'abanyamakuru ba radiyo y'Abafaransa, haburaga umunsi umwe ngo babohereze, aribwo wa munsi uwo mugoroba urukiko rw'Uburayi rubihagarika. Umukurarinda yaravuze ati rwose abo bantu nibaza mu gihugu cyacu nta kibazo gihari, byose birahari birateganije, ati tuzabahekira mu mashuri, akazi karahari, tuzabashakira akazi bakore. Ukibaza uti se ubutegetsi bwa FPR buzageza he no kubeshya, kugeza aho umuntu abeshya ngo abantu bavuye mu bihugu byabo bikennye nk'ibyacu by'u Rwanda bajye kwishakira ubuzima i Burayi mu Bwongereza, kimwe n'uko n'abandi bajya kubushaka, kimwe n'uko abaminisitiri bo mu Rwanda n'abandi bategetsi b'u Rwanda nabo abasirikare bakuru bande bafite abagore babo bagiye baza muri ibi bihugu dutuyemo Amerika n'ahandi, bakagenda bakabeshya ku umutekano muke, niko babeshya byita kubeshya, ariko ntibaraba banabeshya ngo umutekano muke mu gihugu iwacu ni iki? Ari umugore wa generali akaza muri iki gihugu, ariko icyo akurikiye ari ubuzima bwiza aje gushakisha. Noneho umutura uwo ni umugore wa generali cyangwa wa minisitiri?
Nanone wibuke ko Yolande Macron yaravuze ati ntabwo ducitse intege kuba bataje, bivuze yuko bazakomeza gufightinga, fighte iracyari on kugira ngo bazane. Abavuga ngo ntabwo ducitse intege bivuze yuko bazakomeza gufightinga, bazakomeza guharanira ko babazana. Kagame se ati baza bataza ntacyo bihindura kuzi. Urumva ni ukwivuguruza ku munyarwanda wumvise Yolande Macron akumva Mukurarinda ejo akumva na Kagame, uribaza ati yo leta ifite leadership yihe? Mwakomeza Jean Batwongarama.
Bwana Felice, icyo nashaka gushimangira cyane ni uko muri ibyo nasobanuraga ni uko wenda Mukurarinda arasobanuye nk'umuvugizi wa guverinoma, aravuze ngo abantu bazaza bazababonera akazi. Mu Rwanda dufite abanyeshuri barangije lisansi amagana n'amagana, mu Rwanda baratangaza none ngo hari akazi bunaka, akazi kamwe abantu bagasaba akazi abantu nka 500 cyangwa 800 gazahabwa umuntu umwe. Mu Rwanda dufite abalisansi barangiza bakajya kubumba amatafari, mu Rwanda dufite abalisansi barangiza bakajya gutwika amatafari, mu Rwanda dufite abalisansi barangiza bakajya gucuruza ku muhanda i Kampala narababonaga, mu Rwanda dufite abalisansi barangiza bakajya mu mitwe irwanya leta muri groupe za rume, hari abafatiwe muri za Kinigi n'ahandi nimba atari n'ikinamico, ariko berekanaga yuko babaga muri za Universite z'u Rwanda. None niba u Rwanda rudafite ubushobozi bwo guhereza abana barwo rwigishije akazi barangije Universite, abo banyamahanga bazaza kubahereza mukuru arinda ku kazi yavugaga bazabaha bazagakura hehe? Nicyo nashaketse rero gusobanura neza kandi no gushimangira ni uko abategetsi b'u Rwanda bagomba kwirinda ibintu byo kwiyemera no kwikukabya, kuko kuvuga ngo abanyamahanga bazazabona akazi mu Rwanda abanyarwanda ntako bafite barabeshya, harimo kurengera gukabya no kwiyemera. Kare mwigeze mubivuga muravuga muti nibuka neza kandi mwavuze muvuga kubijyanye n'abimukira ariko hari n'abahanga cyangwa abashakashatsi bigeze bavuga bati hari igihe kizagera usanga u Rwanda rutuwe n'abimukira abanyarwanda bakitakirutuyemo iyo hari ibiganiro nayose no gukora mu gihe cyashize iyo urebye inzego za leta nyinshi usanga zikorwamo n'abanyamahanga
ntashaho ngaho na nyiri ubwite arabyivugira ati igihe kizagera u Rwanda ruturwe n'abanyamahanga benshi kuruta abanyarwanda igihe kizagera u Rwanda ruturwe n'abanyamahanga benshi kuruta abanyarwanda bikavugwa n'umukuru w'igihugu nyir'ubwite
ni ikibazo ariko icyo nge nemera ni uko u Rwanda ntabwo ari urw'ubivuga u Rwanda si urwa Kagame u Rwanda si urw'abana be u Rwanda si urwa FPR u Rwanda ni urw'abanyarwanda ikintu na kindi nakomerezaho ni uko ishyaka ryitwa FPR rizarangira ariko u Rwanda ntiruzarangira abanyarwanda bazakomeza bitwa u Rwanda ruzakomeza bitwa u Rwanda ariko u Rwanda ntirwitwa FPR abitiranya FPR n'u Rwanda baribeshya niho nasa n'ubusoreza ariko ku kijyanye no kuri kwiyica rubozo nagiraga ngo mbwire ni uko twabivuze mu magambo maremare hari ingero natanze zize nakorewe hari n'abo nzi navuze ariko iyica rubozo ntabwo rirangirira muri biriya bice navuze mu Rwanda hari iyicarubozo rikomeye haba mu rwego rwa gisirikari haba mu rwego rwa gisivili tuzi cyangwa dufite ingero nyinshi ari ubuhamya abanyarwanda bashatse twabutanga tukabubahereza ku buryo burambuye tuzi uburyo n'umujenerali agenda gupfukama imbere ya perezida cyangwa urushyi ibyo ni iyicarubozo kuba udashobora kurangiza neza inshingano ushinzwe zijyane n'akazi wahawe ibyo ni iyicarubozo kuba waba uri minisitire utagira ijambo ngo ushobore gushyira mu bikorwa ibijyanye n'inshingano zawe ibyo ni iyicarubozo ndavuga guhera ku nzego z'ubutegetsi noneho ku nzego z'abaturage abaturage nta umuturage ntafite uburenganzira bwo gutora umuntu ashatse kugira ngo umuturage atoreze nabizanze urugero rujyanye nk'urw'amatora ko mu Rwanda n'abaye bavuye mu gihe kitari ndambiranye cyane umuturage ajya gutora yeretswe ngo tora ari umuntu uhagaritse mu itora ari kumwereka aho tora iyo ni iyicarubozo umuturage hari n'ibindi bintu akoreshwa byinshi hejo bundi nahoze ndeba muri cyogamo ejo bundi igiye gutangira muri Kigali uburyo abantu baturage bashyizweho ibintu bya puresha ku buryo ubona ko umuturage nta jambo akigira ahubwo afite abandi basa naho bamutekerereza leta rero ntabwo ari itekerereza abaturage ahubwo abaturage nibo batekereza ibyabo bagasaba leta ibyo bagomba gukorerwa umwambi rero iyo uri kuva hejuru ujya hasi nta demokarasi birimo demokarasi nyayo kandi isesuye ni yuko ibitekerezo biba mu baturage bikajya hejuru mu buyobozi kandi akaba ariho bihitiramo abaturage muri rusange rero icyo nasoherezagaho ni uko mu Rwanda iyicarubozo ryabaye dokarande ryabaye umuco ku ngoma ya FPR ibyo bikaba bisozwa n'uko bikaba bisozwa ndetse n'ijambo ejo Perezida Kagame yivugiwe ubwiwe avuga ati ubundi hari abanyarwanda bagombye kuba bari muri pizo batayirimo tahubwo icyo nicyo kibazo dufite abayirimo bo bagomba kuyiba bagomba kuba abayirimo bo barabyemerewe do bagombye kuba bayirimo kubera ibyo bakoze ariko ahubwo ikibazo dufite ni uko hari abagombye kuba bayirimo batayirimo kandi abo yavuga do ibyo niyicarubozo muri rusange akorera abanyarwanda niba perezida afite yumva ko igihugu cyose cyakubakirwa pirizo akubaka amapirizo menshi cyane mu gihugu abakiramo abaturage ni ukuvuga yuko abaturage bose ari abanyabyaha umwere mu gihugu ari perezida
urakoze cyane igihe kiraturangiranye rwose ndagushimiye
narangije rwose ubwo ni ukuvuga ko mu Rwanda umwiza ari perezida Kagame abandi bose ari abanyabyaha bagomba kujya muri pirizo wo akayobora amapirizo murakoze
urakoze cyane Jean Bosco Ngarama kumwe de Chantal Nyange masego na 30 kugushimira ko wabashe kuboneka tugafatanya muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngushimire kandi umuhate ukomeje gukora no mubindi biganiro ubutumwa tugira baduteze amatwi mu masego na 30 ko iminota kuri scheduling yacu ikaba iturangiranye
ntabwo ndi buvuge byinshi ku byerekeranye n'uyu munsi wo kurengera abantu bakorerwa torture impande zose z'isi ariko njyewe ndabivuga nibanda cyane ku bakorerwa torture mu Rwanda kandi babikorewe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda icyo navugaho ni uko buri munyarwanda uwo ari we wese aho ari hose agomba kubyamagana ativuye inyuma agomba kubyamagana agasakuza titunanirwe titunanirwe ngo tutike intege ngo tuvuge ngo dore igihe twavugiye nta gikorwa nta kiba dukomeze tubyamagane kubera yuko nitutabyamagana hari abo biri gukorerwa ejo muzasanga biza bidusatira usange noneho natwe bitugezeho nubwo bwose intore zabo nyine bakomeza kuzidushumuriza zidutuka zikora ibyo zishaka byose ariko tubyamagane twebwe abashoboye kuba twagira icyo tuvuga tubyamagane twivuye hasi rwose tubyamagane isi yose ikomeze ibyumve hariho igihe bizagezaho ijoro rigacya nta mvura idahita nicyo nakongeraho murakoze
urakoze cyane nawe Chantal Nyange reka tubashimire mwese Jean Bosco Ngarama na Chantal Nyange twabanye shuti mwari muteze amatwi radiyitahuka mu kiganiro cyacu cy'umunsi namwe mugire ibihe byiza twizere ko muzagira ibitekerezo byanyu mwatwandikira kuri email yacu ni radiyitahuka@gmail.com kuri Facebook ni Serge Ndayizeye kuri Twitter ni Sergio Ndayi kuri YouTube ni Ijwi ry'Abanyarwanda mwakoze cyane mwese twabanye turabakunda mukomeze mugire ibihe byiza kandi insinzi ni iy'Abanyarwanda ntimucike intege icara ubozo tuzarihagarika duhe abaturage ubutegetsi bwiza bw'unamurecumo mwakoze cyane mwese turabakunda nawe ubutaha.